the mark of the beast was delivered on a Thursday evening, May 13, 1954, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa chilemba cha chirombo unalalikidwa lachinayi usiku pa May 13, 1954, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA. The mark of the beast, chilemba cha chirombo.
Now, tomorrow night, we are always featuring one thing, the Lord Jesus Christ. That's all.
Amen.
And whatever His divine will is for us to do.
Tsopano, mawa usiku, ife ndai zonse tikuonetsera chinthu chimodzi. Ambuye Yesu Kristu ndi chokhacho. Ndipo chili chonse chomwe chili chifuniro chake cha umulungu kwa ife kuti tichite.
But if it be His divine will, tomorrow night on the seal of God, we're going to speak, if the Lord willing.
Koma ngati icho chiti chikhale chifuniro chake cha umulungu mawa usiku pa chisindikizo cha Mulungu, ife tikufuna kuti tiyankhulepo ngati Ambuye alola.
And tonight we give out, if He be His privilege for us to do it, or our privilege for us to do for Him rather tonight.
Ndipo usiku uno ife tikupereka ngati iye kuti akhale mwayi wake kwa ife kuti tichite, kapena mwayi wathu kuti ife timuchitire iye kani usiku uno.
I want to speak on one of the most vital subjects of the hour.
Ife tikufuna kuyankhula pa limodzi la phunziro lofunika kwambiri la orali, chilemba cha chirombo.
And last night we was in the church ages, the seven church ages.
Ndipo usiku watha ife tinali mu mibado ya mpingo, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo.
And beginning with the Ephesian church age of Ephesus and ended up at the Laodicean church age, the last church age.
Ndipo kuyamba ndi mbado wa mpingo wa Aefeso, wa Efeso, ndipo tinatsirizira pa mbado wa mpingo wa Laodikaya, mbado wotsiriza wa mpingo.
And may the Lord add His blessings now to the word as we speak.
Ndipo Ambuye ataonjezera madalitso awo tsopano ku mawu pamene ife tikuyankhula.
Now, shall we just bow our heads in a moment of prayer just before we open this divine word?
Tsopano tiyeni ife tiweramitse basi mitu yathu mwampindi ya pemphero basi ife tisanati tisegule mawu a umulungu.
Kind Heavenly Father, we are grateful for this privilege that we have tonight to be alive.
Atate akumwamba chifundo, ife tili oyamikira chifukwa cha mwayi uwu umene ife tili nawo usiku uno kukhala tili a moyo.
And to be here on earth tonight and have health and strength, and can sit in the building where the Word of God is being read.
Ndikukhala tili pano pa dziko lapansi usiku uno, ndikukhala nalo thanzi ndi mphamvu, ndikukhoza kukhala mu nyumbayi kumene mawu a Mulungu akukhala ali kuwerengedwa.
And we pray, O blessed Redeemer,
ndipo ife tikupemphera, O muomboli wodala,
being our kinsman Redeemer who has washed in His blood and cleansed us from sin and now presenting us to the Father faultless in Christ Jesus.
Pokhala muomboli wathu wa pa chibale amene watitsuka ife mu magazi ake ndi kutiyeresa ife kwa tchimo ndipo tsopano akutipereka ife kwa Atate wopanda cholakwa mwa Khristu Yesu.
May you come tonight and take the word and open it to our hearts.
Mutabwela inu usiku uno ndikutenga mawu ndikuwatsegulira iwo kwa mitima yathu.
May the Holy Spirit get a hold of the word as it's being taught and may go straight to its goal, to every heart, my heart and the audience's heart.
Mulole mzimu woyera uchite kuwatenga mawu pamene iwo ali kuphunzitsidwa ndipo mulole iwo apite molunjika ku malo ake ku mtima uliwonse, mtima wanga ndi mtima waomvera.
As we have need of it, Father, may it be supplied.
Pamene ife tili kuwasowa iwo Atate, lolani iwo kuti aperekedwe.
And may no one take an offense of the word.
Ndipo mulole pasakhale wina atayipidwe nawo mawu.
Father, if any time that I should say something that would be contrary to thy leading, may the Holy Spirit stop my mouth.
Ndipo Atate, ngati nthawi iliyonse imenene ndikananena china chake chimene chikanakhala chilichosiyana ndi kutsogolera kwanu, mulole mzimu woyera uyimitse kamwa yanga.
I desire only to know what is truth and then to walk therein.
Ine ndikukhumba kokha kuti ndidziwe chimene chili choonadi, ndiyeno kuti tiziyenda mmenemo.
Bless us together now, forgive us of our sins as we gathered in to this house of worship.
Tidalitseni ife palimodzi tsopano, tikhulukireni ife za machimo athu pamene ife tasonkhana mu nyumba iyi ya kupembedza.
And may our sins be under the blood and our spirits put in the right attitude of worship at this time.
Ndipo mulole machimo athu akhale pansi pa magazi, ndipo mizimu yathu iyikidwe mu cholinga choyenera cha kupembedza pa nthawi iyi.
Father, we ask it in Jesus' name.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Now, just thinking this little piece of paper here, I wrote down several scriptures to referring to read to begin with.
Tsopano, ndinali kuganiza kokha kachiduswa kakang'ono kachipepala kapano, ine ndinali nditalembapo malembo angapo kuti oti ndiziyang'anirapo kuti tiwerenge poti tiyambe nazo.
Now when I get up here, it seems like I don't feel to read any of them. That's usually the way it goes.
Ndipo tsopano pamene ine ndafika pamwamba pano, izo zikuoneka ngati ine sindikumverera kuti ndiwerenge aliwonse iwo, ndimo nthawi zonse momwe izo zimayendera.
Four or five little texts to start from.
Zowerenga zinayi kapena zisanu kuti tiyambirepo.
But I want to read or say this first, that in speaking, I never take thought.
Koma, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kapena kunena ichi poyamba, kuti mukuyankhula ine sindimachita kuganizira.
You know, perhaps just as I have no more planned out what to say than you do. Not a thing. I just wait for him.
Inu mukudziwa, mwina mwake monga ngati ine ndilibenso zina zokonzekeredwa pachomwe ndi ngati ndinene kuposa momwe inu muliri. Onani, palibe kanthu ine ndimangoyembekezera pa iye. Ndipo basi momwe ine ndikuzionera izo, ine ndimangofikira ndikuchitenga icho ndikuchipereka icho kunja.
And then sometimes it may sound a little rough sometimes, but it's just the only way I receive.
Ndiyeno nthawi zina izo zikoza kumveka mwaukali pang'ono nthawi zina, koma zilichabe njira yokha yomwe ine ndimazilandirira izo.
So that's the only way I can give it.
Chotero ndiyo njira yokha yomwe ine ndingakhoze kuperekera izo.
Now in this, let it say again tonight.
Tsopano muizi lolani izo, ine ndinene kachiwiri usiku uno.
This is not directed towards any individual or anybody's religion. Not at all.
Izi siziri zolondoleredwa kwa wina payekha kapena chipembezo cha wina wake, mwaona sichoncho konse.
We don't believe in that.
Ife sitimakhulupirira muzimenezo.
We believe that we are real true Americans, that every man can have the privilege of worshiping God according to the dictates of his own conscience.
Ife timakhulupirira kuti ife ndife Amerika yeniyeni owona, kuti munthu aliyense akhoza kukhala nawo mwayi wakupembedza Mulungu molingana ndi kulamulira kwa chikumbu mtima chake chomwe.
And we want it to always be that way.
Ndipo ife tikufuna izo kuti ndayi zonse zizikhala mwanjira imeneyo.
But in every church we have doctrine.
Koma mu mpingo uliwonse ife tili ndi chiphunzitso.
Many times in organizations, denominations, they have a creed.
Nthawi zambiri mu mabungwe zipembedzo iwo ali nacho chikhulupiriro.
And they stay on that creed. This is our creed.
Ndipo iwo amakhala pa chikhulupiriro chimenecho. Ichi ndi chikhulupiriro chathu.
No matter what the minister thinks, he's got to preach the creed because he's in the denomination.
Zilibe kanthu zimene mlaliki aganiza, iye ayenera kuti azilalikira chiphunzitso chifukwa iye ali mu chipembedzo.
And in here, we don't have no creed but Christ.
Ndipo mkati muno ife tilibe chikhulupiriro koma Khristu ndicho chikhulupiriro.
And no law but love, no book but the Bible.
Ndipo palibe lamulo koma chikondi, palibe buku koma Baibulo.
And Christ is the head and the Bible is our textbook. The world is not heavy.
Ndipo Khristu ndiye mutu, ndipo Baibulo ndilo buku lathu lowerenga, dziko lonse ndiye kachisiwanga.
I like to just preach the way that I feel led to preach and just the way that I see it.
Kotero ine monga, ine ndimakonda kulalikira basi mwanjira yomwe ine ndikumverera kutsogoleredwa kuti ndilalikire ndipo basi mwanjira yomwe ine ndikuchionera icho.
And then in this time, in speaking especially on this real rough, hard cutting part of the gospel.
Ndiyeno munthawi ino poyangula makamaka pa chowawa kwambirichi cholimba gawo locheka la uthenga.
But you know, this is the house of judgment.
Koma inu mukudziwa, ino ndi nyumba ya chiweruzo.
Judgment begins at the word, house of God. Right.
Chiweruzo chimayambira kuti nyumba ya Mulungu. Chabwino.
Therefore judgment begins.
Kuno ndi kumene chiweruzo chimayambira.
And if you went here to the court and you used to have a trial, they got a book of law there. You have to read this law to find out what your judge thought.
Ndipo kuli ngati inu mukanapita kuno koweruza milandu, ndipo inu kuti mukalandire chiweruzo, iwo ali ndi buku la lamulo kumeneko. Iwo amayenera kuwerenga lamulo limeneri kuti apeze chomwe iwe ukuweruziridwa nacho.
That's the way it is in the house of God. We got to take it from the word of God.
Ndipo umo ndi momwe izo ziliri mu nyumba ya Mulungu, ife tiyenera kuzitenga izo kuchokera mu mawu a Mulungu.
And now, many times in these things, so you be sure to get this now, that I could be wrong.
Ndipo tsopano nthawi zambiri mu zinthu izi, kotero kuti inu mukhale otsimikiza kuti mwachimvetsa ichi tsopano, kuti ine ndikanakhoza kukhala ndikulakwitsa.
My interpretation could be wrong.
Kutanthauzira kwanga kukanakhoza kukhala kolakwika.
But I try to read it just as close and just say like this then.
Koma ine ndikuyesa kuwerenga ilo mwapafupi basi ndi kungonena momwe ilo likunenera.
To stay right with the scripture, what it says to say.
Kungokhala molondola basi ndi lemba chimene ilo likunena kuti unene.
And now, it's just too bad or maybe it isn't the will of the Lord. Maybe it is. I don't know.
Ndipo tsopano izo zangokhala zoyipa kwambiri kapena mwina mwake icho si chili chifuniro cha Ambuye. Ndipo mwina icho chili ine sindikudziwa.
That I would like to have just week after week in this book just to stay right here.
Izo ine ndikanakonda kuti ndikhale kokha ndi sabata pambuyo pa sabata mu buku ili kungokhala pomwe pomwepo.
What is kept right back over into Daniel. And Daniel in Revelations and tying the prophet.
Ndikuyangana ilo likugwirana mpaka uko mu Daniele. Ndipo Daniele ndi chivumbulutso. Ndikumangirizira mkatimwa aneneri.
And the whole word of God is every bit tied right together.
Ndipo mawa a Mulungu onse ali pang'ono paliponse omangirizana limodzi kumene.
66 books wrote by numbers of man hundreds of years apart and not one contradicts the other one. Not one.
Mabuku 66 olembedwa ndi chiwerengero cha anthu mazana azaka motalikirana ndipo palibe limodzi likutsutsana ndi linzake lina palibe limodzi lina lililonse la iwo mwangwiro.
Never was a piece of literature wrote like it in all the world.
Sipanapezeke konse gawo la zowerenga zomwe zinalembedwa monga ilo mu dziko lonse.
They've been for 2,000 years trying to alter the Lord's prayer.
Iwo akhala kwa zaka zikwi ziwiri akuyesa kuti asinthe pemphero la Ambuye.
To put one word to it or take one away from it to make it better.
Kuti ayike liwu limodzi kwa ilo kapena kuchotsapo limodzi pa ilo kuti alipange ilo bwinoko.
You just can't do it.
Inu basi simungakhoze kuchita izo.
Oh, it's perfect. It's the word of God.
Oh, ndilangwiro, ndi mau a Mulungu.
And I believe the Bible is the inspired word of God.
Ndipo ine ndikukhulupirira Bible ndi mau a Mulungu odzozedwa.
Every word of it is inspired.
Liwu lililonse la ilo ndi lodzozedwa.
I don't believe just this is not inspired, this is and that is.
Ine sindikukhulupirira apa pokha sipo dzozedwa, ndipo apa pali ndi apo pali.
I believe it's all inspired.
Ine ndimakhulupirira lililonse lodzozedwa.
Either all right or all wrong.
Limwina lonse lolondola kapena lonse lolakwika.
And if it's all mixed up, then we don't know what to do.
Ndipo ngati lililonse losokonezeka, ndiye ife sitikudziwa choti nkuchita.
But it's every bit the truth.
Koma lili pang'ono paliponse choonadi.
I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus saith the Lord is here.
Ine ndikulolera kuti ndipereke moyo wanga pa mphindi iliyonse chifukwa cha chimene pakuti atero Ambuye ali pano. Tsopano iwo akungokhala nawo mausiku angapo awa.
And by the way, we're going to have Saturday night service. Goes right on just the same of having them.
Ndipo pajatu ife tidzakhala ndi msongano wa loweruka usiku. Kupita nazo mofanana basi zakukhala ndi
some of the folks of the church said they would being dirty to come into church Sunday morning.
Ena mwa anthu ampingo anati iwo akanati pokhala mwakuda kuti abwere mutchalichi la Mulungu m'mawa.
Some of them said they would stay Saturday night after the service and help clean up the church so that the people wouldn't have to come in Sunday morning.
Kuti ena iwo anati iwo akanakhala alipo loweruka usiku kuti atha msongano ndi kuthandiza kuyeletsa mutchalichi kotero kuti anthu asati adzabwere muno la Mulungu m'mawa. Kapena iwo sakati achite kugwira ntchito la Mulungu kuti ayambe kukonzamo mutchalichi.
I'm not a Sabbatarian, but yet I like to respect the worship just as close as I can.
Ife stimati, ife tikufuna. Ine sindine wa sabata kumabe, ine ndimakonda kuti ndizilemekeza kupembeza basi moyandikira momwe ine ndinga kozere.
And now, then I think I'll announce tomorrow night, maybe if the Lord willing, what we'll talk on for Saturday night.
Ndipo tsopano, ndiye ine ndiuganiza, ine ndidzalengeza mawa usiku. Mwina ngati Ambuye alola, chomwe ife titi tidzayankhulepo paloweruka usiku.
Tonight is the mark of the beast.
Tsopano usiku uno ndi chilemba cha chilombo.
And tomorrow night the seal of God.
Ndipo mawa usiku chisindikizo cha Mulungu.
Most vital subjects to be spoke on in this day.
Iwo ala awiri kwambiri ya ine ndiuganiza maphunziro ofunika kwambiri woti ayankhulidwepo mu tsiku lino.
For I truly believe that we're living in the time of this investigating judgment of God.
Pakuti ine ndikukhulupirira moona kuti ife tikukhala moyo mu nthawi ya kufufuza chiweruzo ichi ya Mulungu.
I believe we're right in the day of it.
Ine ndikukhulupirira ife tili kumene mu tsiku la izo.
And we don't want to be radical.
Ndipo ife sitikufuna kukhala opitiriza muyezo.
We don't want to be fanatically.
Ife sitikufuna kukhala otentheka.
We just want to approach it just as sane as the Bible will speak it here.
Ife basi tikufuna kuyandikira ilo mwabwinobwino chabe monga Bible litayankhulire izo pano.
And that's perfect, of course.
Ndipo ndizo zangwiro ndithudi.
And now, in doing this, we hear so many people as they talk about the mark of the beast.
Ndipo tsopano, muchita izi, ife tikuwamva anthu ochuluka ambiri lero akuyankhula za chilemba cha chirombo.
You've heard it for a long time.
Inu mwamvapo izo kwa nthawi ya Itali.
Who's going to have it?
Ndi chiyani icho? Ndi ndani amene amachita icho kuti? Ndi ndani yemwe atakhale nacho icho?
And if they do have it, what's he going to do to them?
Ndipo ngati iwo atakhale nacho icho. Chiyani? Ndi chiyani chomwe icho chite kwa iwo?
What could it harm you?
Chiyani? Chiyani? Kodi icho chingakuvulaze iwe?
Is there any harm to it?
Kodi pali choipa chilichonse kwa icho?
Well, that's what we We want to find out from the Word of God.
Chabwino tsopano ndicho chimene ife tikufuna kupeza kuchokera ku mawu a Mulungu.
First thing, if there is a mark of the beast spoke of in the Bible.
Chinthu choyamba ngati pali chilemba cha chirombo chayankhulidwa mu Baibulo.
And the next thing, what age will it pertain to?
Ndipo chinthu chotsatira ndi mbado uti umene icho chiti chidzakhalemo.
And who will be the people that are had it?
Ndipo ndi anthu ake ati amene atadzakhale nacho icho.
What would you do? Could you have it not know it?
Ndipo iwe ungachite chiyani? Kodi iwe ungakhale nacho icho ndi kusadziwa icho?
And so forth that. Just those questions like that.
Ndi zina zotero izo basi mafunso amenewo ngati choncho.
So, to the best of my knowledge, that this would be the one of the most vital two subjects that I could think of in the Bible, the mark of the beast and the seal of God.
Kotero mwakukhoza kwakudziwa kwanga kuti uwu udzakhala umodzi wa maphunziro ofunika kwambiri awiri amene ine ndingakhoze kuwaganizira mu Baibulo, chilemba cha chilombo ndi chisindikizo cha Mulungu.
Now the first, I got a scripture here to show what just wrote out, just so I could turn to it. And that is
tsopano choyamba, ine ndilemba pano kuti ndisonyeze ngati kapena kungolemba basi kuti ine nditembenukire kwa ilo ndipo ilo ndi woyera.
To begin with, let's just see what the mark of the beast is, and is it dangerous to have this mark? Is
poyambirapo tiyeni tingoona chimene chilemba cha chilombo chiri ndi kodi ndi choopsa kukhala ndi chilemba ichi ndi choncho.
In Revelation the 14th chapter and the 9th verse, it's the third angel's message.
Tsopano muchivumbuluso mutu wa 14 ndi ndime ya 9 ndi uthenga wa angelo wachitatu.
Any Bible scholar, I see Brother Stanley here and two or three more ministers studying present.
Tsopano wopunze aliyense wa Baibulo, ine ndikumuona mbale Stanley apa ndi atumiki wena awiri kapena atatu akhala pano.
Last evening there was a brother here from the Baptist Seminary and Louisville, and perhaps there's some night, I do not know.
Ndipo usiku watha apo panali abale wena pano wochokera ku Baptist Seminary mu Louisville, ndipo mwina mwake alipo wena usiku uno, ine sindikudziwa.
There's probably Methodist, Baptist, Catholic, and maybe Orthodox Jew, I don't know.
Ndipo alipo mwina mwake a Methodist, a Baptist, a Katolika, ndipo mwina mwake akhoza kukhala miyuda wa Orthodox, ine sindikudziwa.
But it's not, this is not to hurt anybody's feelings. Not at all.
Koma sindizo ayi, izi sikuti ndipweteke kumvelela kwa aliyense osati konse.
And it's just for just the way the Bible is wrote and read it. And let you look at it yourself.
Ndipo ndizo chabeza basi momwe Baibulo lalembedwera kuti tiwerenge ilo ndikulola inu kuyangana pa ilo inu weni.
Let's approach it just as sanely as we know how in the fear of God, knowing that he'll judge us for our words.
Ndipo tiyeni tiandikire ilo basi mwabwino-bwino monga ife tikudziwira mwakuopa Mulungu podziwa kuti iye adzatiweruza ife chifukwa cha mawu athu.
Our words will either bless us or condemn us at the day of the judgment.
Mawu athu mwina adzatidalisa ife kapena adzatitsutsa ife pa dziko la chiweruzo.
And if I feel that I know something and keep it back, then God's going to make me pay for it at the day of judgment.
Ndipo ngati ine ndikumvelera kuti ine ndikudziwa china chake ndipo nkuchisunga icho, ndiye Mulungu akandipanga ine kulipira kwa icho pa dziko la chiweruzo.
And souls of their hands saying, Brother Branham, if you'd only told us, we wouldn't have been in this condition today.
Ndipo miyoyo ndi manjawo zikunena mbale Branham, ngati inu mukanangotiuza ife sibwenzi tili muchikhalidwe ichi lero.
I want to stand like Paul of old. I'm free from all man's blood.
Ine ndikufuna kuima ngati Paulo wakale. Ine ndine mfulu kwa magazi awa ndu onse.
For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.
Pakuti ine sindinaleke kunena kwa inu upungu wonse wa Mulungu.
That's right. just as I see it.
Ndiko kulondola. Basi monga ine ndikuonela iwo.
If I'm wrong, then God forgive me.
Ndipo ngati ine ndikulakwitsa, ndiye Mulungu andikhululukire ine.
These things never come. I never went to any seminary, never went to any school, never took anybody else's word about it.
Zinthu izi sizibwera konse. Ine sindinapite ku seminary iliyonse, sindinapite konse ku school iliyonse, ine sindinatenge konse mau a aliyense za izo.
I went right straight into the Bible in prayer.
Ine ndinapita molunjika kumene kulowa mu Bible mwapemphero.
Divinely revealed by the Holy Spirit. The same angel of God that directed me to see visions and so forth like that in the healing of the sick.
Ine kuti ndiziona masombenya ndizinazotero monga chomwecho ndi kuchirisa kwa odwala.
And you can judge for that. Whether it would be true or not. Now, this is the third angel's message to the world.
Tsopano, uundi utenga wangelo wachitatu kwa dziko.
And you know what the third angel's message is going forth now, in this day.
Ndipo inu mukudziwa chiyani? Utenga wangelo wachitatu, iwo ulinkupita tsopano mu tsiku ili.
This is the flying of the third angel message. If you're a Bible reader.
Uku ndikuuluka kwa utenga wangelo wachitatu, ngati ndinu woerenga Bible.
There were three wars followed.
Apo panali matsoka atatu anatsatira iwo.
The first one happened in World War I.
Loyamba limodzi linachitika mungondo ya dziko lonse yoyamba.
Second one happened in World War II.
Lina lachiwiri linachitika mungondo ya dziko lonse yachiwiri.
See what we're going in now. All right.
Inu mukuona chimene ife tikulowamo tsopano. Chabwino.
We're at the end of the road.
Ife tilipa mapeto ansewu.
Now let's get this on our minds before we read the scripture.
Tsopano tiyeni titengere izi pa malingaliro athu basi ife tisana werenge lemba.
Positionally, we are bound to be at the end age.
Mapa malo, ife tilipa kuti tikhale pa mbado wotsiriza.
How long? I don't know. No one does.
Motalika bwanji ine sindikudziwa palibe mmodzi angathe. Koma penyani, tiye nditenge kuyankhula mwambiri yakale.
The first 2,000 years, the world order comes to a climax and God destroyed the world with water.
Zaka zikwiziwiri zoyamba, dongosolo la dziko linafika pachimake, ndipo Mulungu analiwononga dziko ndi madzi.
You know that?
Inu mukudziwa zimenezo?
Then it come forth as a new world.
Ndiye ilo linatulukira ngati dziko la tsopano.
And the second 2,000 years, it came to its end again and God sent Jesus. Is that right?
Ndipo zaka zikwi ziwiri zachiwiri, ilo linafika kumapeto ake kachiwiri, ndipo Mulungu anamutuma Yesu. Kodi nkulondola uko?
This is the end of the next 2,000 years. 1954.
Awa ndi mapeto azaka zikwi ziwiri zotsatira. 1954.
And the gospel Jesus said the work would be cut short. Voila, the elect take are no flesh to be saved.
Ndipo utenga Yesu anati, nchito idzadulidwa mofupika. Kwa chiani, chifukwa chawo sankhidwa kapena panalibe nofu umene ukanapulumutsidwa. Iwo udzaipa kwambiri.
So we're at the end time.
Kotero ife tili pa mapeto a nthawi.
And then the seventh in type is the millennium, a thousand years.
Ndiyeno wachisanu ndi chiwiri mukuyimira ndi zaka chikwi, zaka chikwi.
As God labored 6,000 years, we know that 1,000 years, one day in heaven is 1,000 years on earth, 2 Peter.
Monga Mulungu anavutikira zaka zikwi zisanu ndi chimodzi, ife tikudziwa kuti zaka chikwi, tsiku limodzi kumwamba ndi zaka chikwi pa dziko lapansi. Petulo wachiwiri, mwaona?
Now, and God built the world in 6,000 years.
Tsopano, ndipo Mulungu anamanga dziko muzaka zikwizisanu ndi chimodzi.
And the church labored against sin now for 6,000 years.
Ndipo mpingo unavutikira motsutsa tchimo tsopano kwa zaka zikwizisanu ndi chimodzi.
And the 7,000, God went to rest and rested the seventh, and now a type of the millennium.
Ndipo chikwi chachisanu ndi chiwiri Mulungu anapita kukapumula ndipo anapumula chachisanu ndi chiwiri ndipo tsopano choyimira cha zaka chikwi.
The church to live here on earth right here in body form for 1,000 years without sickness, sorrow, trouble or death.
Mpingo kuti ukhale pa dziko lapansi pano pomwe pano mumaonekedwe athupi kwa zaka chikwi opanda kudwala zodandaulisa zovuta kapena imfa. Mbado wopambana wa golide uwo ukubweramo tsopano. Oh, pa zimenezo.
Oh, I like that song. The earth is groaning, crying for the day of sweet relief when Jesus shall come back to earth again.
Oh, ine ndimakonda nyimbo imeneyo. Dziko likubula, kulilira tsiku la kumasuka kokoma, pamene Yesu ati adzabwererenso ku dziko lapansi.
I like that.
Ine ndimaikonda imeneyo.
Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus.
Chimo ndi zodandaulitsa zowawa ndi imfa za dziko la mdima ili zidzatha mu kulamulira kwa ulemerero ndi Yesu kwa zaka chikwi kwa mtendere.
The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years.
Bible linati iwo analamulira ndipo anakhala mu mpando ndi Kristu zaka chikwi millennium.
This third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on.
Tsopano, utenga wangelo wachitatu uwu, kudza kwa Ambuye kusanachitike kumene, pamene chisindikizo ndi chilemba chinali kuyikidwapo.
Now there is going to be a great roundup. A roundup.
Tsopano, kudza kakuli kukusa kwa kukulu. Kukusa.
Out in the west, when we go out, I used to have sense of a boy.
Uko kumadzulo pamene ife tipita kunja, ine ndinkakonda kutero, ine ndakhala kuyambira ine ndiri nyamata.
Go out for the spring roundup and for the fall roundup.
Kupita kunja kukukusa kwa nchirimwe, ndi kukusa kwa mdzinja.
Water the mountains and run the cattle down.
Kupita mmapiri, ndi kutamangitsira ng'ombe kumusi.
As you get all the cattle and find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us.
Ndipo ife tikatha kuzipeza ng'ombe zonse, ife timakhoza kuzipeza kuchokera kumalo aliwonse. Ndiye ife timadula zonse zamu zimene sizili za ife.
Ours packs the brand, and they're branded.
Zathu zinali ndi chizindikiro, ndipo izo zimayikidwa chizindikiro.
Did anybody ever see a brand cattle?
Ndipo ngati inu mukanati kodi aliyense anayamba wazionapo ng'ombe zoyikidwa chizindikiro? Ndi chinthu ndithu kuwaonera iwo akuyika chizindikiro ng'ombe. Ine ndinkakhala ndi kuzimvera chisoni ng'ombe. Ndipo ndi nyansi kwambiri zodwalitsa pamene iwe uyamba kuziyika chizindikiro ng'ombe. Wotcha chitsulo choyikira chizindikiro inali kukhala ntchito yanga kunyamula chitsulocho. Ndikuchiyika icho pa ng'ombe yaing'ono itagona pamenepo ndi mapazi ake atamangidwa ndi kuyika chizindikiro chimenecho pa iyo ndipo ubweya ndi nyama zikuotcheka. Ponyera tala pang'ono pa iyo ndi kumumasula iye. Ndipo kuyankhula zakupita iyo imapita kwenikweni. Koma yanganani iyo yayikidwa chizindikiro.
That's the way God does us.
Ndipo umo ndi momwe Mulungu amatichitira ife. Yoyenera kufika pansi kuguwa ndi kumangidwa ngati nkhumba kamodzi mu nthawi.
a brother when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked.
Koma mbale pamene mzimu woyera uika konse chizindikiro pa iwe, iwe ukonza kuchitapo kuthamanga kwina ndi kukuwa, koma iwe waikidwa chizindikiro.
That's right. You're there.
Ndiko kulondola, iwe uli pamenepo.
When the boss comes by, he knows where you belong.
Pamene bwana abwera, iye akudziwa kuti ndiwe wakuti.
But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the
Koma o kwa yosochela yachaka chimodzi iyo munthu yamene watsutsidwa kuti amasulidwire nkati pa akumidzi. Tsopano nthawi yoyika chizindikiro. Ndipo tsopano pakhala okwera awiri okha mu izi amene akhala Mulungu ndi Satana. Satana atenga ake ndipo Mulungu atenga ake. Usiku uno ife tiona amene akuvala chizindikiro cha Satana. Ndipo mawa usiku ife tiona yemwe akuvala chizindikiro cha Mulungu molingana ndi mawu a Mulungu. Tsopano pano pali utenga wa mngelo ndime ya 9 ya mutu wa 14. Tiwerenge malemba angapo awa pano amene ine ndawalemba. Ndipo ngelo wachitatu anawatsata iwo akunena ndi liwu lalikulu.
If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand.
Ngati munthu aliyense alambira chirombo ndi fano lache, nalandira lemba lake mu mphumi yake kapena dzanja,
the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation.
Omwewo adzamwako za vinyo wamkwiyo wa Mulungu umene ukutsanuliridwira popanda kusakaniza muchiko cha mkwiyo wake.
And shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb.
Ndipo adzazunzidwa ndi moto ndi miyala ya sulfure pamaso pa angelo oyera ndi pamaso pa mwana wa nkhosa.
Sure don't want nothing to do with that.
Zedi sindikufuna kanthu kochita ndi zimenezo.
Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever.
Penyani. Ndipo utsi wakuzunzika kwao unakwera mwamba kwa nthawi za nthawi.
And they have no peace day or night who worship the beast and his image and whosoever receives the mark of his name.
Ndipo iwo alibe mpumulo usana kapena usiku amene apembedza chirombo ndi fano lake ndi aliyense amene alandira chilemba cha dzina lake. Ine sindikufuna kanthu kochita ndi zimenezo, ine ndili wotsimikiza. Eya, mvetserani kundime yotsatira pamene ine ndikuyang'ana pa iye. Pano pali chipiriro cha oyera. Pano pali iwo amene asunga malamulo a Mulungu ndipo ali ndi chikhulupiriro cha Yesu Khristu. Tsopano mutu wa 15 ndi ndime ya 2.
And listen now in the 15th chapter and the second verse.
Ndipo mvetserani tsopano mu mutu wa 15 ndi ndime ya chiwiri.
I was reading then from the 14th and the 9th verse.
Tsopano ife tinali kuwerenga ndiye kuchokera ya 19 ndi ndime ya 9.
Now the 15 and the second verse.
Tsopano wa 15 ndipo ndime ya chiwiri.
And the first went and poured out his vial upon the earth.
Ndipo yamba anapita natsanulira mbale yake pa dziko lapansi.
And there fell a noise and grievous sores upon man which had the mark of the beast and upon them which worship his image.
Ndipo pamenepo panagwa phokoso zilonda zoyipa pa amuna amene anali ndi chilemba cha chilombo ndi pa iwo amene apembeza fano lake. Mutu wa 16 ndipo ndime ya 2.
And with whom the kings of the earth have committed fornication and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of the fornication.
Ndipo ndi amene mafumu a dziko lapansi anachita naye chiwerewere ndipo okhala pa dziko lapansi aledzeretsedwa ndi vinyo wamkwiyo wa chiwerewere. Miniti chabe ine ndikupempha kukhulukira kwanu. Ndinatembenuza ndiyene yakuti ii ndinatembenuza awiri a iwo kamodzi. Chabwino. Tsopano mutu wa 20 ndi ndime ya 4. Chabwino apa ife tili.
And I saw thrones, and them that sat there upon them, and judgment was given unto them.
Ndipo ine ndinaona mipando ya chifumu, ndi iwo amene anakhala pa iyo, ndipo chiweruzo chinaperekedwa kwa iwo.
And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God.
Ndipo ine ndinaona mioyo ya iwo amene anadulidwa mitu chifukwa cha umboni wa Yesu Kristu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu.
And which had not worshipped the beast neither his image.
Ndi amene sanalambire chirombo kapena fano lache.
Neither had received the mark upon their forehead or in their hand.
Kapena sanalandire chilembacho pa mphumi zawo kapena mudzanja lawo.
And they lived and reigned with Christ 1,000 years.
Ndipo iwo anakhala moyo ndipo analamulira ndi Khristu zaka chikwi.
They received the mark of the beast and then worship Christ or be with him.
Sungakhoze kulandira chilemba cha chilombo ndiyeno nkupembedza Khristu kapena kukhala ndi iye.
But whosoever shall worship the beast or the image of the beast will be tormented in the presence of God and in the presence of the holy angels.
Koma aliyense amene ati adzapembeza chirombo kapena fano la chirombo adzazunzidwa mukukhalapo kwa Mulungu ndi mukukhalapo kwa angelo oyera.
That's what the Lord says about it.
Ndicho chimene Ambuye amanena za icho.
Now we're going to begin.
Tsopano ife tati tiyambe.
Turn your Bible now to the 13th chapter of Revelation. And we'll start just in a few moments.
Timenuzani mu Bible lanu tsopano kumutu wa 13 wa chivumbulutso ndipo ife tiyamba mu mphindi pangono chabe.
Now, this is very essential. And listen closely now.
Tsopano, izi ndi zofunika kwambiri ndipo mvetserani mwatchelu tsopano.
First, we want to pick up our subject from last night.
Poyamba ife tikufuna kutenga punziro lathu kuchokera pa usiku watha.
Last night we taken on the church age.
Usiku watha ife tinatenga pa mibado ya mpingo.
How that we saw Jesus standing in his church speaking as a voice of many waters.
Kuti momwe ife tinaonera Yesu akuima mu mpingo wake akuyangula ngati liwu la madzi ambiri.
Had hair like wool. Eyes like flames of fire.
Ndipo iye anali ndi tsitsi ngati ubweya, maso ngati malawi ya moto.
Remember, all the revelation is a vision and symbolic.
Kumbukirani onse, vumbulutso lili maso mphenya, ndipo mwachipipiritso.
All of it has a meaning, so you have to watch closely.
Zonse za izo zili ndi tanthauzo kotero inu muyenera kupenya mwatcheru.
Read the prophets. See what the symbols meant.
Kuwawerenga aneneri kuona chimene zipipiritso zinkatanthauza.
Then compare it over here so as you'll know what the symbols really mean.
Ndiye nkufanizitsira izo chakuno kotero kuti inu mudzadziwe chimene zopipiritsazo zimatanthauza kwenikweni.
Like flames of fire running to and fro through the earth.
Anali ndi maso ngati malawi ya moto akutamangira uku ndi uko kupyola pa dziko la pansi.
And we found out that those flames like swords, a sword went out of his mouth, and
Ndipo efe linapeza kuti malawi amenewo monga malupanga. Lupanga linatuluka kuchokela mkamwa mwake. Ndipo lupanga lakuthwa konse konse. Ndipo efe linapeza kuti amenewo anali mawu a Mulungu amene anapita kuchokela mkamwa mwa mpingo. Ndipo ilo likanakoza kudula ngakhale mpaka kumafuta a mfupa ndi ozindikira malingaliro ndi zankati mwa mtima, a Hebrew mutu wa Paul. Ife tinaupeza mpingo utayima pamenepo mukukongola kwake, Kristu ataumbidwa kumene mwa iwo. Ndipo mpingo unali utavala chovala choyera.
And you notice it was a woman around the breast. It had the garment covering over her shame.
Ndipo inu munazindikira iwo unali mkazi kuzungulira pachifuwa, iwo unali ndi chovala chopimba pamanyazi yake.
And was had a golden cord pulled around it that held it around the breast.
Ndipo unali ndi chingwe cha golide chokokedwera mozungulira icho chimene chinagwirizitsira iwo pozungulira pachifuwa. Choyera kunena za chilungamo cha Kristu. Ndipo chingwe cha golide chimayimirira uthenga. Kulalikira kwa uthenga kumabweretsa mzimu woyera pa mpingo chilungamo cha Kristu. Chimaugwira iwo pamenepo utamangidwa ndi chingwe, chingwe chomangira. Ndiye iye anali kuima pa mapazi ngati mkuwa umene unali utaotchedwa mung'anjo. Mkuwa mayankhula za chiweruzo cha umulungu. Ndipo Mulungu kuti akondweretse lumbiriro lake lalikulu limene iye anatenga, iye anatumiza Kristu, ndipo Kristu analipira chiweruzo cha umulungu.
And then the church is based upon divine judgment.
Ndiyeno mpingo wakhazikitsidwa pa chiweruzo cha umulungu, Kristu akuima mu malo ake. Ndi chithunzi chokongola bwanji, akuima mu zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Ndiyeno ife tikupeza kuti mbado wa mpingo oyamba chimene iwo unali nacho. Ndi angati anali pano usiku watha, ine ndikuona dzanja lanu, chabwino ndi zozabwino.
The first church age we found out in the Ephesian church age, they had the baptism of the Holy Spirit.
Mbado wa mpingo oyamba ife tikupeza mu mbado wa mpingo wa Efeso, iwo anali ndi ubatizo wa mzimu woyera.
And they baptized people in water.
Ndipo iwo ankawabatiza wanthu mu madzi.
And they had the all kinds of signs and wonders. What to accompany the believer.
Ndipo iwo anali mitundu yonse ya zizindikiro ndi zodabwitsa zinali zoti ziwasatire okhulupirira.
And that how over in the every church age it began to dim out.
Ndimomwe mu mbado wa mpingo uliwonse iwo unayamba kuzimirira.
Second round, third round, then to the dark age.
Kuzungulira kwa chiwiri, kuzungulira kwa chitatu, ndiye kupyola mbado wa mdima.
And it come out with a false name. With a false baptism, both for water and Holy Spirit.
Ndipo iwo anatulukamo ndi dzina labodza, ndi ubatizo wabodza, wonse wamadzi ndi mzimu woyera.
And then they come on down the next age, and they lightened up a little.
Ndiyeno iwo anafika mpaka pansi, mbado otsatira, ndipo iwo anawalitsirapo pang'ono.
And then there was a door set.
Ndiyeno apo panali komo litayikidwa kwakutsegula pakati pa mbado wa mpingo wa Philadelphia ndi Laodikaya.
And then the lady of sin got lukewarm and went plumb out from it all, so God spurted it out of his mouth.
Ndiyeno Laodikaya anafika pofunda ndipo anapita kunja kwa iwo onse mpaka Mulungu anawulavula iwo kuchoka mkamwa mwake.
Right, that's scripture.
Ndiko kulondola, ndilo lemba.
Every historian and every orthodox believer knows that those seven church ages were, or seven golden candlesticks, as the Bible said, was the seven church ages.
Ndipo wazambiri yakale aliyense ndiwo khulupirira aliyense wa orthodox amadziwa kuti mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyo kapena zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide monga Bible linanena zinali mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Monga zoyimira za chipangano chakale muchatsopano kuno ndipo basi monga izo zimatuluka kunja.
And a revival just before the closing of the Gentile dispensation, before the Jews pick it up again.
Koma apo ndipo ripakhala kugwedeza kwakukulu ndi chitsitsimuso basi kusanafika kutseka kwa nyengo ya mitundu Ayuda asana utengenso iwo.
Remember, Gentiles are only limited
Kumbukirani, amitundu alikokha ndi kuchuluka kwa ndayo yowerengeka ya chisomo.
Bible said they would chop down the walls of Jerusalem, Jesus said, until the Gentile dispensation would be finished. That's right.
Bible niati iwo akanapondereza pansi makoma a Yerusalemu, Yesu anati, mpaka nyengo ya mitundu idzakhala itatsirizidwa ndiko kulondola.
It's got a definite set time of finish.
Iwo uli ndi nthawi yotsimikizika, yokhazikidwa, yotera.
And we find out the things that they did back there.
Ndipo ife tikupezapo zinthu zimene iwo anachita kumbuyo uko.
We notice the signs and wonders that accompanied how Christ told them how wonderful it was and how they were.
Ife tikuzindika zizindikiro ndi zodabwisa zimene zinkawatsata iwo. Momwe Kristu anawawuzira iwo, momwe izo zinaliri zodabwitsa, ndi momwe iwo analiri.
Then the light began to get dimmer and dimmer, went out.
Ndiye kuwala kunayamba kuzilala, ndi kuzilala, kunatuluka kunja.
And then just at the closing, it was to be another open door set for the church.
Ndiyeno basi pakutseka uko, ukanakala komolina lotseguka loikidwa kwa mpingo.
Now, let's stop right here before we get into it.
Tsopano, tiyeni tiime pomwe pano ife tisanalowe muizo.
Notice, let's pick up another prophecy that comes on my mind.
Zindikirani, tiyeni titenge uneneli wina umene ukubwera apa maganizo anga.
The prophet said there will be a day when it will neither be night or day.
Neneri anati, apo padzakhala tsiku limene sipadzakhala konse usiku kapena masana.
Am I too loud?
Kodi ine ndikufula kwambiri. Ngati inu mungate inu mukoza kuchuna chimenecho pang'ono.
I know it rebounds that piece. I talk a little loud so the people in the back will be sure to hear because this is very vital.
Ine ndikudziwa icho chikupokosera. Ndipo ndicho chifukwa ine ndikuyankhula mokweza pang'ono. Kotero anthu amene ali mbuyo akhale otsimikiza kumvetsera izo chifukwa izi ndi zofunika kwambiri.
And there will be a time, a day, the prophet said, which will not be neither night or day.
Ndipo padzakhala nthawi tsiku mneneri anati limene silidzakhala konse usiku kapena masana.
In other words, it will be light, but it will be cloudy. It'll be a cloudy day.
Mwakuyankhula kwina, iko kudzakhala kuwala, koma ilo lidzakhala la mitambo. Onani, tsiku la mitambo.
But in the evening time, it'll be light.
Koma mu nthawi ya usiku kudzakhala kuwala.
What a beautiful picture.
Ndi chithunzi chokongola bwanji.
Now, when the dawn broke on this cloudy day.
Tsopano, pamene mbanda kucha utulukira pa tsiku la mitambo iri.
That means that there'll be wars and troubles and ups and downs and dispensations and
izo zikutanthauza kuti apo padzakhala nkhondo ndi mavuto ndi zokwera ndi zotsika ndi nyengo ndi mipingo ndi timalingaliro ndi chilichonse. Iko sikudzakhala kuwala ngakhale mdima.
But they just simply can't see through.
Yoedza kala ndawi imene ifedizadzwa kuti pali mulungu ndipo pali uthenga koma iwo basi mopweka sangakhoze kupenya kupyola iwo.
You know what I mean?
Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza.
The Bible said that they did that back their own Pentecost.
You are that Bible linanena kuti iwo anachita izo kumbuyo uko pa Pentecost.
They did that in the early church. They had these signs and wonders.
Iwana chita izo mumpingo oyambirira. Iwana lindi zizindikiro izi ndi zodabwitsa. Koma watu mpingo watu sumapunzisa izo. Mwaona ndiwo mtambo osati ndima kapena usana.
But yet we believe in Jesus.
Komabe ife timakhulupirira mwa Yesu Kristu.
We believe in his second coming and we know he's coming.
Ife tikukhulupirira mukudza kwake kwa chiwiri. Ndipo ife tikudziwa kuti iye akudza. Bible inati iko sikudzakhala kuwala ngakhale mdima. Iwe sungakhoze kulitcha ilo tsiku ndipo iwe sungakhoze kulitcha ilo usiku.
But notice, in the evening time it'll be light.
Koma zindikirani mu nthawi ya madzulo kudzakhala kuwala. Mundawi ya madzulo.
When the Eastern people, this book is the Eastern book, the Bible is.
Pamene wandu akummawa, buku iri ndi buku la kummawa, Bible li.
When the light first dawned on the early church at Ephesus, well, we remember and see what taking place there.
Pamene kuwala poyamba, kunatulukira pampingo oyambirira ku Efeso, chabwino, ife tikukumbukira ndi kuona chimene chinachitika kumeneko.
The light of God brought to Jesus Christ by the first pouring out of the Holy Ghost.
Kuwala kwa mulungu kunabweletsa upyolera mwa Yesu Kristu, mwa kutsanulira koyamba kwa mzimu oyera.
It gave life to all the world and wrote the Bible.
Iko kunapeleka kuwala kwa dziko lonse ndipo kunalemba Bible.
That right?
Kodi ndi kulondola uko?
Now he promised on the western world the sun rises in the east at the beginning of the dispensation of grace.
Tsopano iye analonjeza pa dziko la kumadzulo dzuwa limatuluka kummawa pakuyamba kwa nyengo ya chisomo.
And now the sun is setting in the west on the western people.
Ndipo tsopano dzuwa likulowa kumadzulo pa wanthu akumadzulo.
We are the western people.
Ife ndi wanthu akumadzulo. Ndiye iye analonjeza kuti kudzakhala chisisimuso ndipo kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo. Tiri pano.
The light is shining. The dark is comprehended it not.
Kuwala kukuwala. Ndipo ndima suna kuzindikire iko ayi.
That's it. Man love evil deeds better than do good deeds.
Ndi zimenezo. Wanthu amakonda ntchito zoyipa bwinoko kuposa momwe iwo amachitira ntchito zabwino. Koma ilo pamene likukonzekera kugwera pa mzere wakutali. Ndipo ndikuwala kochepa bwanji kumene fetiri nako gwiritsitsani kwa iko.
It's the same sun that rose yonder on the Jews or setting here on the Gentiles.
Penyani, ndi dzuwa lomwelo limene linatuluka kutsidya pa Yuda, likulowa pano pa mitundu.
Amen. All through the ages, through these 2,000 years, we had this and that and organizations and dispensations and met and that.
Onse kupyola mumbado pano, kupyola zaka, mazana awirizi, iwo anali ndizi ndizo, ndi mabungwe ndi nyengo, ndizi ndizo. Ndipo anthu sakudziwa pamene iwo akuima.
But the Bible promises God did to the prophets that in the evening time it would be light.
Koma Bible likulonjeza, Mulungu anatero kupyolera mwaneneri kuti mu nthawi ya madzulo kudzakhala kuwala.
It'll be light in the evening time.
Iko kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo.
I believe we're here.
Ine ndi kukhulupirira ife tili pano.
The sun is setting.
Dzuwa likulowa.
All nature is groaning, crying for that day.
Chilengerwe chonse chikubula kulilira tsiku limenelo.
Amen. Notice.
Zinikirani.
Now we find out that what they had there at the very first church age, they got a strange doctrine.
Tsopano ife tikupeza kuti chimene iwo anali nacho uko pa mbado oyamba kumene wampingo, iwo anatenga chiphunzitso cha chilendo.
The first thing It just becomes some deed.
Chinujo yamba, icho chinango kala nchito zina.
He said, thou hatest the deeds of the Nicolaitans.
Yanari iwe ukudana nazo nchito za Anikolai. Ine ndikudabwa chimene chi Nikolai chinali. Ine ndinafufuza zimenezo mopiola, ndikupiola mbiri ya kale, mobweleza, ndikubweleza, ndikubweleza, kupiola ndemanga zabwino kwa mbiri, ine ndikana koza uzipeza, ndipo palibe aliyense akana koza kudziwa.
Lest it was a doctrine that was started by a man, Nick.
Kupatula ngati icho chinali chiphunzitso chimene chinayambitsidwa ndi munthu, Nick. Nicholas,
which was supposed to be one of the apostles that kind of went astray.
Amene anali kuganiziridwa kukhala mmodzi wa atumwi amene anakhala ngati anapita mosochera. Iye anadziyikira chikhulupiriro kapena china chake chinzake ndipo kuchokera pamenepo kunayambika chi Nikolai. Izo zinali ntchito poyamba.
And what was deeds in Ephesus in the next church age become a doctrine.
Ndipo zimene zinali ntchito mu Efeso mumbado wa mpingo otsatira zinadzakhala chiphunzitso.
And then went into the dark ages of persecution.
Ndiyeno chinapita mu mibado ya mdima yakuzunza.
Now that same Nicolaitan doctrine is started here in the first church as the first three or four rounds of apostles.
Tsopano chiphunzitso chomwecho cha chi Nikolai chimene chinayambika apa mu mpingo oyamba kuti atha kuzungulira koyamba kutatu kapena kunayi kwa atumwi icho chinadzakhala ntchito. Iwo anayamba kuganiza chabwino ichi chingakhale chili icho. Tsopano nonse inu mukudziwa momwe izo zatulukira ndinu owerenga Baibulo.
It started up about 306, what they call the conversion of Constantine.
Tobano, izo zinayambira pafupi AD 600 ndi kapena 306, chimene iwo amachitcha kutembenuka kwa Constantine.
He never was converted.
Yes, anatembenuke nkomwe.
The guy who did the dirty things that man done wasn't converted. That's right.
Mamuna amene angachite zinthu za uve zimene munthu uyo anachita sanali atatembenuzidwa ndiko kulondola.
The only thing there was John that had any religion to it at all. He put a cross on the St. Sophia Church.
Chinthu choka chimene iye anachita konse chimene chinali ndi chilichonse chachipembezo chilichonse kwa icho nkomwe iye anayika mtanda pa chalichi cha Sophia Woyera.
Wasn't that something to go to heaven for?
Kuli icho sinali china chake choti upitire nacho kumwamba?
All right.
Chabwino.
He told the Christians if he won that war, he'd become a Christian.
Iye anawawuza Khristu ngati iye akanati akapambane nkhondo imeneyo, iye akanakakhala mkhristu.
And they prayed and he went out and won the war, won the battle. He come back and said, well, I'll join the church.
Ndipo iwo anapemphera, ndipo iye anapita uko, ndipo anapambana nkhondoyo, kapena kupambana kumenya nako, ndipo iye anabwelako ndipo anati chabwino ine ndi joina mpingo. Choyimira chokongola kwambiri cha membala wofunda wa mpingo lero. Ndiko kulondola. Kuyika mtanda pa chalichi. Itachitika imfa yake iye anali ndi ana amuna awiri. Ana amuna atatu. Konstantini, Konstantiasi, ndi Konstantinopo, amene anayambisa kupanga kumawa ndi kumadzulo kwa Roma, ndipo iwo anagawanikana. Ndipo mmenemo ndiye munakhala ufumu wa Ottomani motsatira mu nthawi imeneyo.
About the second round or third, fourth round of the apostles.
Ndiyeno iwo pafupi kuzungulira kwa chiwiri, kapena kwa chitatu, kuzungulira kwa chinayi kwa atumwi.
And then the first thing you know, they begin to cuss among one another.
Ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa, iwo anayamba kukangana pakati pa wina ndi nzake.
And they broke up a little ism.
Ndipo iwo anagawikana kalingaliro kakang'ono.
Everybody, you take a church. There are when that Wesley Methodist Church was in power, she was power when John Wesley was here.
Aliense inu mutenge mpingo uko. Pamene mpingo wa chiwesile wa Methodist uja unali mumbamvu. Iwa unali mbamvu pamene John Wesley analikuno.
The Lutheran was in its day. And everyone.
Walutera unali mutsiku lake. Ndi wina uli wonse.
But let the founder die once. Then they go straight.
Koma mulole oyambitsayo afe kamodzi. Ndiyeno iwo amapita mosochera.
When the Lord first appeared back on them, when they wanted me to start making an organization on this, so forth like this.
Pamene ambuya anaonekera koyamba mbuyo kutaliko, pamene iwo ankafuna ine kuti ndiyambe kupanga bungwe pa izi, zotero monga chonchi.
I went up here and I seen where Dwight Moody, great founder, the Moody Bible Institute.
Ine ndinapita uko, ndipo ine ndinaona kumene Dwight Moody, oyambitsa wankulu, sukulu ya Bible ya Moody.
And I thought, if Dwight Moody could look upon this Bible Institute, what that man stood for and what they do now.
Ndipo ine ndinaganiza, ngati Dwight Moody anga koza kuyangana pa sukulu ya Bible iyi. Chimene munduyo ana ima nacho, ndi chimene iwa kuchita tsopano.
Well, I said, look here. Look, what a Wesley, Calvin, Knox, Finney,
Chabwino ine ndinati penyani kuno, penyani. Bwanji ngati Wesley, Calvin, Knox, Sanke, kapena Fine, aliyense wa iwo, akana uka lero, ndikuona mpingo wao kumene uli.
Oh my, see the first round, when the man standing there, he holds the truth.
Oh my, onani, kuzungulia koyamba, pamene mundu ali kuima pamenepo, iye amagwirira choonadi.
Look at Dr. Dowling in Zion City. What a very life in the face of divine healing when the city was based upon it.
Yanganani pa Dr. Dawi, munzinda wa Zion. Bwanji lero, kuseka kumene pa ngobe ya machiriso a uzimu. Pamene nzinda unakazikisidwira pa iwo. Koma pamene Dawi anafa, ndiye panatulukira chiyani? Blake, John Lake ndi onse ameneo. Ye chinthu choyamba inu mukudziwa iwo watsirizikira mozungulira tsopano mpaka Assemblies of God alowa muizo ndi gulu lalikulu la zamaonekedwe ndi chilichonse. Ndipo mpingo wapita ndi kubwelera mbuyo ndi muchikhalidwe chonyansa. Kotero ine ndinapeza izi, Bible linati, Davide anawatumikira Ambuye bwino mu mbado wake. Kotero ine ndinati, Ambuye ine sindikufuna bungwe, ndiloleni ine ndikutumikireni inu ndi mtima wanga wonse, pamene ine ndili pano wa moyo, ndiko kulondola. Chotsatira inu mudzakhala naye munthu wina pamene ine ndili nditachoka. Inu mudzakhala naye wina wake kutenga malo wake ndizo zonse. Musati muyesere kumanga pa wina wake. Inu simungakhoze kupanga moto pa malo omwewo. Israel amayesera kumapitirira kumayenda. Pamene iwo anayima, iwo amabwelera mbuyo. Iwo amayenera kupitirira kuyenda usiku uliwonse, kupanga moto watsopano usiku uliwonse, kumangopitirira kupita patsogolo. Ndipo ndicho chimene ife tiyenera kuchita. Chimene Luther anali nacho chinali chabwino, icho chinali cha tsiku la Luther. Chimene Wesley anali nacho chinali chabwino, ilo linali tsiku la Wesley. Chimene achiyero anali nacho, icho chinali chabwino, icho chinali cha tsiku lawo. Ife tikukhala mu tsiku lina. Tsopano ife tikupita patsogolo. Ndipo padzakhala tsiku tikapita ife, ilo lidzabwera mofanana basi. Koma tiyeni tiziyenda mukuwala pamene kuwala kuli pano. Tsopano, Ndipo ine ndikuzindikira ichi kuti mmenemo chiphunziso ichi chikukhala chinthu choyamba inu mukudziwa mpaka icho chinaswekera mugulu la timalingaliro.
Then the Romans got converted.
Ndi a Roma anatembenuzidwa.
Now the Roman Empire, since the days of Rome first taken over and won the Gentile world over from the Greece after the fall of Alexander the Great, has been the predominating nation of the world.
Tsopano ufumu wa Chiroma kuyambira masiku a Roma kulanda koyamba ndi kupambana nkhondo ya mitundu pa Greece kutachitika kugwa kwa Alexander the Great lakhala lili fuko lolamulira la mdziko.
The Roman people, the Gentile age.
Anthu a Chiroma mbado wa amitundu.
Daniel said so in the vision.
Daniele ananena choncho mu masomphenya. Ife tifika kuzimenezo mu maminiti pang'ono.
But it's always had the dominating power over the world, the Romans.
Koma ilo ndai zonse lakhala ndi mphamvu zolamulira pa dziko lonse, Chiroma.
We find out there then that they organized a church.
Ndiyena ife tukupeza kunja uko, ndiye kuti iwo anaupanga bungwe mpingo.
A bunch of people got together about 606 and called themselves the early fathers. The fathers of the church.
Gulu la wandu linakhala pamodzi pafupi 606 ndi kudzitcha okha makolo oyambirira, makolo ampingo.
Groups of men come together and help counsel. What they must do, and they set up an organization.
Magulu amuna anadzapa mozi ndi kuchitisa konsolo ya chimene iwo ayenera kuchita. Ndipo iwo anakhazikitsa bungwe.
Let me speak here, my dear Christian friend, both Protestant and Catholic.
Ndipo mundilole ine ndiyangule pano abwenzi anga okondedwa achikhristu onse achiprotestant ndi achikatolika.
I suppose I've got Catholic friends sitting here. I'm not saying this to hurt your feelings.
Ndipo tsopano, ine ndikuganiza ine ndili nawo abwenzi achikatolika amene akhala pano, ine sindikunena izi kuti ndipweteke kumvelera kwanu.
So just hold on just a few minutes and we'll get the Branham Tabernacle in it also. See? Just a minute.
Chifukwa ingodikirani maminiti pang'ono chabe, ndipo ife titengera Branham Tabernacle mmenemo na Yesu. Onani, miniti chabe.
We only have to preach the gospel as it's laid here.
Ife diene lako kakulalikila utenga monga iwo waikidwira pano.
No matter what.
Zilibeka ndukumene.
John said the axe is laid to the root of the tree. Let the chips fly wherever they wish to. That's right.
Yohana anati ngwangwa inalita ikidwa kumuzu wa ntengo siyani zibandu ziziulukila kulikonse kumenezo zikufuna kutero. Ndiko kulondola.
Cut the trees and things.
Iyaye nila kudula mitengo ndi zinthu.
But look, in there they organized the first church.
Koma penyani, nkari mmenemo iwo anapanga bungwe mpingo oyamba.
And they got together and organized the first church which was called the Universal Church or the Catholic Church. In Rome.
Ndipo iwo anakhala pamodzi ndi kupanga bungwe mpingo oyamba umene unkatchedwa mpingo wa konsekonse kapena mpingo wa katolika mu Roma.
And the Catholic says that he is the mother church.
Ndipo akatolika amanena kuti iwo ndi omayi wa mpingo.
And that's exactly the truth.
Ndipo ndizo chimodzi-modzi zoona.
It's the mother church of organization. Correctly.
Ndiwo manthu mpingo wa chibungwe mokhoza.
It's the first time in all the world's history that ever there was a church organized.
Ndi nthawi yoyamba mu mbiri ya kale ya dziko lonse imene mkale lonse panakhala pali mpingo wopangidwa bungwe.
Never was from the dawn of time.
Panalibe konse kuchokera ku mbanda kucha wa nthawi.
To the days of Israel, they were not an organization.
Kupyola mu masiku a Israeli, iwo sanali ayi, iwo sanali bungwe.
They were a race. Not an organization.
Iwo anali mtundu osati bungwe.
And Jesus Christ never did organize a church.
Ndipo iwo Yesu Kristu sanapange bungwe mpingo komwe.
None of the apostles never organized a church.
Palibe watu umwe anapanga bungwe mpingo.
And no time down through after three or four generations after them did they ever organize. Ndipo palibe nthawi kupyola itatha mibado itatu kapena inayi atachoka iwo anapangapo konse bungwe mpingo. Ine ndikufuna kuti inu mubwerese mbiri yakale ndi kuyika chala chanu pa kundionesa ine pamene izo zili. Ndipo ine ndawerenga Josephus ndi onse azambiri yakale odziwika kwambiri amene ife tili nawo mdziko lero amene ine ndikuwadziwa. Chifukwa ine ndiyenera kukhala wotsimikiza. Ine ndikupanga kuyankhula uku pamaso pa zikwi za wanthu. Iwe uyenera kukhala wokhoza kudziteteza ndi kutsimikizira chimene iwe ukuyankhulapo ndiko kulondola. Uko kunalibe konse bungwe. Ndipo sari, ndipo Petulo woyera sanayambitse konse mpingo wa Katolika. Ine ndikufuna mbiri yakale imodzi kapena chidutswa chimodzi chalemba. Petulo woyera anali mwamuna wokwatira. Inu mukuti iye anali papa? Iye sakanakhoza kukhala papa. Petulo anali mwamuna wokwatira. Baibulo linati mpongozi wake wamkazi anagona chidwalire ndi malungo ndipo Yesu anamuchiza iye. Ndipo monga ine ndikudziwira Petulo woyera sanapite konse mu Roma. Ndipo palibe mbiri yakale imene imasonyeza konse kuti iye anali mu Roma. Ndipo ndiko kulakwitsa. Koma iwo anapanga bungwe ndipo anakhazikitsa limodzi mpingo wotchedwa mpingo wa konsekonse. Kumeneko iwo anapanga pemphero la konsekonse. Iwo anali ndi chiyanjano changwiro. Aliyense amayenera kukhala limodzi, aliyense akunena chinthu chomwecho. Pemphero lomwelo limanenedwa. Ndipo iwo anapanga mulu walemba kuwatenga iwo kuchokera mu Baibulo ochuluka iwo ndi kuwapanga wena. Palibe ayi purigatoriyo amene anachulidwa nthawi imodzi mu mabuku onse opatulika a Baibulo. Mulibe tikuoneni Mariya, mulibe kanthu konga zimenezo. Zili ndayi zonse zosiyana motsutsa izo paliponse mulemba. Munalibe konse izo pa nthawi iliyonse. Ndipo ngati inu mungapeze malo aliwonse, inu muli nawo mwayi wobwera mawa usiku ndi kundikonza ine. Mulibe mmenemo paliponse. Kabwereseni ansembe anu kapena abusa. Mulibe malo mulemba amene izo zikutchulidwa konse. Buku lokhala ling'ono la Maccabees limene linawonjezeredwa mwa ili limene sili lowuziridwa. Zinthu zimene zinayikidwa mwa ili kapena kuchotsedwa mwa ili. Baibulo ili lili limodzi lokhalo. Ndi zozindikiridwa ndi oyambisa oyambirira kapena aliwonse azambiri yakale oyambirira mpingo kapena aliyense wa Myuda wa Orthodox ndipo sanazindikire konse kanthu koma Baibulo ili limene ife tili nalo lero. Tsopano ndiye mmenemo, mvetserani mwatchelu tsopano.
Tsovano, inu mukuganiza kuti akatolika akulandira chikwapu mphindi chabe onani. Tsovano, ndiye iwo anapanga bungwe mpingo wakatolika ndipo iwo anayamba kuzunza.
That they were, you had to make everyone, everywhere, the church and state united together and brought in from pagan Rome to papal Rome.
Kuti iwo akana, iwe umachita kumupanga aliyense kulikonse mpingo ndi boma kugwirizana limodzi ndipo anabweretsedwamo kuchokera ku Roma wakuchikunja kupita ku Roma waupapa.
In other words, from a pagan superstition, they adopted Christianity in their own form.
Mwauyankhula kwina, kuchokera ku zamasenga zachikunja, iwo anatengerapo chikhristu mu maonekedwe awo awo.
They couldn't understand why this man was standing praying to nothing. They were pagans.
Mwaona, iwo sakanakonza kumvetsa chifukwa chimene munthu angayime ndi kupembera kwa chinthu chosakhalapo. Iwo anali achikunja.
So they just struck down Venus and put up Mary.
Kotero iwo anangogwetsera pansi Venus ndi kuyikapo Maria.
They struck down Jupiter, put up Peter.
Iwo anagwetsera pansi Jupiter kuyikapo Petulo.
Some kind of a statue. To worship.
Mtundu wina wa choimikidwa kuti azichipembedza.
Now, and they worship before that.
Tsopano, ndipo iwo ankapembedza pamaso pa icho.
And made a universal prayer, said it in Latin so it would never fail and so forth.
Ndipo iwo anapanga pembero la konse konse, kumalinena ilo muchilatini, kotero kuti izo zisalephereke konse ndi zina zitero.
They always say the same.
Iwo ndai zonsa manena mofanana.
And you cannot discuss or debate with the Catholic priest or no Catholic upon the basis of the Bible.
Ndipo iwe sunga koze kukambirana kapena kutsutsana ndi wansembe wachikatolika kapena osati wachikatolika pa chikhazikitso cha Baibulo. Wina anakhala wansembe wang'ono uyo kuno anali mu nyumba yanga posakhalitsapa.
He said, you Protestants, you read the Bible and stay home.
Iye anati, inu a Protestant, inu mumawerenga Baibulo ndi kukhala ku nyumba.
We Catholics go to church and worship.
Ife akatolika timapita ku tchalichi ndi kukapembedza.
I said, but why?
Ine ndinati koma chiyani? Ndi chimenecho. Tsopano ndiyangeni ine limenelo.
He said God is in his church.
Iye anati Mulungu ali mu mpingo wake.
Not one speck of scripture says so.
Ine ndinati iye palibe chiduswa chimodzi cha lemba chimanena choncho.
I said God is in his word.
Ine ndinati Mulungu ali mu mawu ake.
He said let every man's word be a lie and mine to.
Iye anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga woona.
He said, don't you think a whole group of men passing together would be more authority than just one man?
Iye anati kodi inu simuganiza kuti gulu lonse la amuna likukambirana limodzi lingakhale ndi ulamuliro wochuluka kuposa munthu mmodzi yekha?
I said, no, if the one man's in the will of God, he's got the truth.
Ine ndinati ayi, ngati munthu mmodziyo ali muchifuniro cha Mulungu, iye ali nacho choonadi. Ndawi zonse zatsimikizira icho. Monga ndi Yehosafati ndi Mikaya, mapunzi amene ife tinakhala nawo kumene tsiku lina la Mulungu latha.
When Michael went up there and 400 preachers standing said, go up, the Lord is with you. Go up, the Lord is with you.
Pamene Mikaya anapita uko ndipo alaliki mazana anayi atayima akunena pitani uko Ambuye ali ndinu, pitani uko Ambuye ali ndinu. Yehosafati anati kodi palibe mmodzi wina kuno. Iye anati alipo Mikaya koma ine ndimamuda iye. Anati tiyeni ife timve chimene iye atanene. Anati pitani uko koma ine ndinaona Israeli atabalalika ngati nkhosa. Anati kodi ine sindinakuuze iwe? Mwaona?
So who was right there?
Kodi ndani yemwe amalondola kumeneko.
For 400 trained prophets standing before the man.
Pamene aneneri mazana anayi opunzitsidwa atayima pamaso pa munthu.
Yet one little old ragged holy roller standing back there had the truth.
Ndipoko mabe woyera wodzikubuduza mmodzi wang'ono wakale wamasanza atayima kumbuyo uko anali ndi choonadi ndikokulondola ndizozoona iye anachita iye anali ndi choonadi iye anabwanyulidwa pakamwa kumenyedwa pa icho koma iye anali ndi choonadi.
So it doesn't matter how many says this or how many says that, it's what thus saith the Lord.
Amen.
That's true.
Kotero izo zilibe kanthu kuti ndi angati amene akunena izi kapena ndi angati akunena izo ndicho chiri pakuti atero ambuye ndizozoona.
You have to stand by yourself many times when you stand on the word of God.
Iwe udzayenera kuima pa iwe wekha nthawi zambiri pamene iwe uima pa mawu a Mulungu koma khala wotsimikiza kuima ndi chimene Ambuye anena. Tsopano iwe anapanga bungwe mpingo uwu thupi lalikulu mpingo wa Katolika umene uli wolamulira pa zipembezo zonse lero mu malo a Chikhristu ndi Chikatolika. Koma iwo amati iwe susowa ife sititero. Inu mumati inu mumazipeza kuti za kusadya nyama. Mumazipeza kuti wansembe asakwatire. Inu mumazipeza kuti izi. Anati ife sitimaphunzitsa Baibulo. Anati mpingo ndilo liwu.
No matter what the Bible says, it's what the church says.
Zilibe kanthu chimene Bible linena ndi chimene mpingo unena.
But God said, let every man's word be a lie and mine be true.
Koma Mulungu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza koma anga akhale oona. Tsopano iwe uyenera kutenga kusankha kwako.
Now, that Nicolaitan has become a doctrine and then become a persecution.
Tsopano. Chinikola icho chinali chitakhala chiphunzitso ndiyeno chinadzakhala chozunza. Tsopano pano icho chikutulukira kuno mu masiku otsiriza ndiyapo panabwera chitsime kupyola mu mibado ya mdima ndi kuzunza ndiyapo panadza kulekelera pakukonza soko yamba kumene kunali Martin Luther.
Martin Luther
anatsutsana nawo mpingo wa Katolika. Chifukwa cha icho iye anayenda pamenepo ndipo anatenga mgonero umenewo ndipo iwo anati ili ndi thupi la Khristu. Iye anati ilo si thupi la Khristu ndiko kulumunya. Ndi chochose chimene chili. Iwo amakhulupira kuti ndi ukaristiya woyera umene ukaristiya woyera umatanthauza mzimu woyera. Ndipo pamene iwe utenga umenewo iwe umatengera mzimu woyera kuulowetsa mthupi lako. Ndipo ndiko kulakwitsa. Mzimu woyera ndi ubatizo wa mzimu. Osati pamene tsiku la Pentecoste linadza kwathunthu wansembe anafika ndi kuwapatsa iwo ukaristiya woyera kokulumunya pa lilime lawo. Kapena osati mlaliki wina anauka ndi kukonkha madzi wena pa iwo ndi kugwedeza dzanja lawo ngakhale ayi bwana. Koma apo panadza mkokomo wochokera kumwamba ngati mphepo ya mphamvu imene inadzaza nyumba yonse imene iwo anali kukhala. Ndilo lemba ndicho chimene chili cholondola. Ndicho chimene chinachitika mu mpingo umenewo ndipo ndicho chimene chinachitika pamene kuwala kukuunikira mu tsiku ili.
Amen. broken down here so that I break through here.
Apo ndi pamene kuwala kunatulukira kumeneko ndipo apa ndi pamene kuwala kukutulukira kuno.
Now if any scriptures I'm quoting, it's question just lay it up on, I'll give you the place first hand. In the scripture. Alright.
So nangali malembali wonse ine ndikuwabweredza afunsidwa ingo ikani iwo ine ndikupatsani inu malo amene iwo ali onani mulemba chabwino.
Just a little time like this. Usually when we comb through, we take weeks and months.
Zona mundawi pangono chabe monga ii, kawiri kawiri pamene ifeti pesa ilo, ifeti matenga masabata ni miyezi.
Just every scripture, run it down, I have the people in the Bible.
Basilemba lili lonse kulitsatila ilo musi kukala na awa andu ndi Bible lao.
But if it's question, just let me know. All right.
Kumangati izo zifunsidwa, mungo ndilo la inendidziwe. Chabu inu.
Then, Martin Luther. Then after Martin Luther comes,
Ndiye Martin Luther. Ndiye atachoka Martin Luther panadza John Wesley.
Martin
Luther anatuluka ndi makatekizimu gawo lalikulu la zinthu. Yanatuluka ndi ubatizo, yanatuluka kupeleka utatu. Ubatizo wa utatu umene suna punzisidwe konse mu Baibulo, suna punzisidwe konse mu Baibulo.
There never was anybody ever baptized in a Christless baptism in the Bible.
Kunalibe konse aliensa amene anabatizidwa apo mu batizo wa utatu mu Baibulo.
If it's so, come show me where it's at.
Ngati ziri chomwe cho bwelani mudzandi wonetse ine pamene izo ziri, izo si ziri mmenemo.
The only way that they were commissioned to be baptized was go and teach all nations, he said back there, and baptize them into the name, not in the name, into the name, Father, Son, Holy Spirit.
Njira yoka imene iwo anatumidwa kuti azibatizidwira inalipitani ndipo mukapunzise mafuko onse. Iye ananena kumbuyo uko. Ndikuwabatiza iwo mudzina, osati mudzina, mudzina Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndipo opunzira anatembenuka mozungulira kumene ndipo anakabatiza aliyense mudzina la Yesu Kristu.
And commissioned if anybody been baptized any other way had to come and be rebaptized again before they could get the Holy Ghost.
Ndikulamulira kuti ngati aliyense anakhala atabatizidwapo mwanjira ina iliyonse amayenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwiri iwo asanalandire Mzimu Woyera.
And here come the Catholic Church up.
Ndipo apa panatuluka mpingo wa Katolika.
One place on the Bible where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Igani malo amodzi pa Bible pamene munthu aliyense anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera.
That's pretty blank, isn't it?
Ndizozomveka ndithu sichoncho izi.
Saturday night's the question. We'll get straightened out. All right.
Loweruka usiku ndi usiku wa funso. Ine ndidzatenga izo. Ife tidzatenga kuti tiwongole zimenezo. Chabwino.
I want anybody that can show me one place where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. I'll walk off the pulpit and I'm a hypocrite.
Chabwino. Ine ndifuna aliyense amene angakhoze undionetsa ine malo amodzi amene munthu aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndiyenda kuchoka pa guwa ndikunena kuti ine ndine wachinyengo.
And anybody was baptized any other way had to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ to receive the Holy Ghost.
Aliyense anabatizidwa apo njira ina iliyonse amayenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwiri mu dzina la Yesu Kristu kuti alandire Mzimu Woyera. Ndizo chimodzi-modzi ndicho chimene Bible limanena. Tsopano inu mukuona ife timatenga zoganizira mmalo mwa choonadi.
You look at the scripture.
So, mna inu muyangane palemba.
Don't say that. Well, Brother Branham says, you look at the scripture now.
Musari munene kuti chabwino mbale Branham anatero. Inu muyangane palemba tsopano.
Get your concordance. Look it up.
Tenga nindodomeko zanu ndikuyangana pa izo.
And then as soon you notice each one of church ages had his name until it comes to this dark church age.
Ndiyeno mansanga. Inu mukuzindikira wina uliwonse wa mibado ya mpingo iyo unali ndi dzina lake mpaka iwo utabwera kupyola mu mbado wa mpingo wa ndima uwu.
And look, that type and background and the Orthodox Church.
Ndipo benyani izo kufanizira kumbuyo kutali mu mpingo wa Orthodox.
When the darkest age was on of the Jews was when Ahab in the bloom after the great king before him, before that had Israel all in a beautiful condition.
Pamene mbado wa ndima kwambiri unkachitika wa Yuda unali pamene Ahabu mukupambana pambuyo pambuyo pa mfumu ya ikulu ya patsogolo pa iye ndi patsogolo pa izo anatengela Israeli yense muchikhalidwe chokongola.
Ahab come in as a borderline believer, a lukewarm condition.
Ndipo Ahabu anabwelamo ngati wokhulupirira wa mmalire chikhalidwe chofunda.
And went over and married this little princess Jezebel, which was an idolater, and brought
her in and brought idolatry into Israel. Kalonga wankazi wang'ono uyu Yezebeli yemwe anali wopembeza mafano ndipo anamubweretsa iye umo ndipo anabweretsa kupembeza mafano kulowa mu Israeli.
Don't you remember that?
Kodi inu simukukumbukira zimenezo?
The very beautiful type.
Choyimira chokongola kwambiri.
When Protestantism married into Romanism, they brought idolatry again into Christianity in the Dark Age.
And
exactly geographically.
Mumbado wandima chimodzi modzi mwachilengedwe.
Now watch when it comes out on this side.
Soma penyani, pamene izo zikufika pambali iyi.
Here we got what? A substitute for the Holy Ghost.
Kuno inu mulindi chiani choloweza malo cha nzimu oyela kokulumunya.
A substitute for the water baptism in the name of Jesus Christ, Father, Son, Holy Ghost.
Choloweza malo cha ubatizo wa madzi mudzina la Yesu Kristu Atate Mwana nzimu oyela.
They substituted everything.
Iwo analoweza malo chili chonse.
I can take and prove by the scriptures.
Ine ndikoza kutenga ndi kutsimikizira mwalemba choloweza malo pambuyo pa choloweza malo. Ndipo Martin Luther anagwirizana nazo izi. John Wesley anadza motsatira kumene ndi chinthu chomwecho. Ndipo anagwirizana nacho ichi.
There never was nobody ever in the Bible ever sprinkled.
Apo pana alibe konse aliyense mu Bible anakonga konse.
Never was such a thing.
Pana alibe konse chinthu choterocho.
No such a thing in the Bible. No commission or order for it all. But you permit it.
Pana alibe konse chinthu choterocho mu Bible. Palibe kutuma kapena dongosolo la icho nkomwe koma inu mumaloleza icho.
That's right, you permit it.
Ndiko kulondola inu mumaloleza izo.
They come out and get this little salt shaker and sprinkle it on you.
Iwo amatuluka ndikutenga chomwe zira nchele cha chingono ichi ndikukongela iwo pa inu.
Why? The Catholic Church started it. And you bought it.
Amen.
Right.
Chifukwa chiyani. Mpingo wa Katolika unayambisa izo. Ndipo inu mumawela mira kwa izo. Kulondola.
You're just a non-Catholic.
Mnyamata anati tsibulina anati inu simuli inu. Inu basi simuli Katolika. Inu muli.
I said, no, brother, I'm a Protestant. I protest the thing. That's right.
Inendinati ai mbale, inendine mprotestant. Inendima tsutsa chinthucho. Ndiko kulondola.
As a minister of the gospel, the children of God is my candidate here for heaven.
Ngati mtumiki wa utenga ndi wana wa Mulungu ngati ophunzira anga pano akumwamba.
And I'm to preach for them and set before them as a teacher with signs and wonders. I'd be a hypocrite if I didn't stand for what was true.
Ndipo ine ndili woti ndiziwalalikira iwo ndikukhala patsogolo pawo ngati mphunzisi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Ine ndingakhale wachinyengo ngati ine sindikanamayimirira chimene chinalichoona. Ine ndinati inde bwana, ine ndidzayima ngati icho chindipha ine. Ine ndipita ku ine ndingophunzisa chimene chili Baibulo. Ndipo ine ndikulolera pa nthawi iliyonse kukambirana za iwo ndi aliyense. Onani.
Let it be Pope of Rome, Archbishop, or whatever he is.
Kaya kare papa waku Roma, kapena ali bishopu, kapena jiri chonsa jimene ye ali.
Yes, sir, that's right.
Maona, inde bwana ndiko kulondola.
If I'm wrong, come show me.
Gali ine ndikulakwitsa, bwelani mudzandi onetse ine.
Now, I'm not wrong, but I'm quoting scripture.
Tsopano, ine sindikulakwitsa, chifukwa ine ndikubweleza lemba.
You know, I will take your textbook. This is the textbook right here.
Inu, ine sinditenga buku lanu lowerengalo, ili ndi buku lowerenga pomwe pano.
Then you notice they begin to come out with all this formal.
Tsopano, ndiye inu mukuzindikira, iwo anayamba kutuluka ndi maonekedwe onse awa.
Now, in the last days, there is coming a persecution.
Tsopano, mumasiku otsiriza, pali kubwera kuzunza.
Now, we're about Revelation, the 13th chapter now. To begin with.
Tsopano, ife tiri pafupi chivumbuluso mudu wa satini, tsopano. Kuti tiyambe nawo.
Now, if you'll notice, all down in the chapter here, said, I looked, and lo, a lamb stood upon the Mount Sinai.
Tsopano, ngati inu mudi muzindikire, mpaka pansi mumutu upano, anati ine ndinayangana, ndipo taonani mwana wankhosa anayima pa phiri la Sinai.
No, I'm beg your pardon, I'm in the wrong verse, the wrong chapter. The 13th chapter.
Ai ine ndikupemba kukhuluka kwanu. Ine ndili mu ndime yolakwika, mu mutu wolakwika wa 14, muti wa 13.
I stood upon the sands of the sea and saw a beast coming up out of the sea having 7 heads and 10 horns.
Ndinayimirira pa mchenga wa mnyanja, ndipo ndinaona chirombo chiri mkutuluka kuchokera mu nyanja, chili nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi.
And upon the horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy.
Ndi pa nyanga nduwira khumi za chifumu, ndi pa mitu pache dzina la mwano.
What is blasphemy?
Kodi mwano ndi chiyani?
To make fun of, ridicule, talk about.
Ndi kuchiseka, kuchinyoza, kuchinena icho.
Now watch, he has 7 heads, 10 horns.
So vano penyani, iye anali ndi mitu isanu ndi iwiri. Nyanga khumi.
And watch him come up out of the sea.
Ndipo penyani pamene iye anabwera kuchokera mu nyanja.
Now with Revelation 17, you're cutting it down. 17:15 says that the waters represent sickness and multitudes of the people.
So vano chivumbuluso 17, inu amene mukulemba izo 17:15, ananena kuti madzi akuimira kamu ndi unyinji wa anthu.
So this beast represents power, ungodly power.
Kodelo chirombo ichi chikuimira mphamvu, mphamvu zopanda umulungu.
Beast, the prey, raised up out of the people and stood upon the sands of sea.
Chirombo cholusa chinauka kuchokera mwa anthu. Ndipo iye anayima pa mchenga wa mnyanja.
And the beast which I saw was like a leopard.
Ndipo ine ndinaona chirombo. Ndipo chirombo chimene ine ndinachionacho chinali ngati nyalugwe.
His feet was the feet of a bear.
Mapazi ake anali mapazi a chimbalangondo.
His mouth the mouth of a lion.
Kamwa yake kamwa ya nkango.
And the dragon gave him his power and seat and great authority.
Ndipo chinjoka chinamupatsa iye mphamvu yake ndi mpando ndi ulamuliro waukulu.
The dragon.
Chinjoka.
We got 2 things under consideration now.
Ife ndi zinthu ziwiri zoti tizilingalire tsopano.
Watch this beast. It had 4 different characters in it.
Penyani chirombo ichi, icho chinali nawo makhalidwe anayi osiyana mwa icho.
And if you take Daniel 7, you remark it down. Daniel 7.
Ndipo ngati inu mutatenga Daniel 7, ino amene mukulemba izo, Daniel 7.
Daniel saw the same vision 800 years before this.
Daniele anaona masomphenya omweyo zaka mazana asanu ndi atatu izi zisanachitike, anaona masomphenya.
He saw those beasts separate one from another in the beginning of the Gentile ruling.
Iye anaona zirombo izo zosiyana chimodzi kwa chinzake mu kuyamba kwa kulamulira kwa amitundu.
And here we are, John seeing it, and the end of the Gentile ruling. All 4 of those beasts representative one.
Ndipo pano iwo ali, Yohane akuona izo, ndi mapeto akulamulira kwa mitundu, zonse zinayi za zilombo zimenezo, zikuimiriridwa mu chimodzi.
Then same old devil, demon, that's the possessed kingdom of the Romans down to, and the Greeks and so forth, all down to the Gentile dispensation, has come out and all met up in one beast.
Adielekezi akale omwewo, ziwanda zimene zinagwira ufumuli wonse wa Roma, mpaka kupiola ndi Agiriki, ndiwe na otero, mpaka be kupiola nyengo ya mitundu, zabwela mpaka mpansi, ndipo zonse kukumana muchirombo chimodzi.
We'll find him, let him see who he is. Amen. Right.
Ife timupeza iye molunjika ndi kuona yemwe iye ali kulondola.
All those leopards, lions, all that's a dragon.
Zonse izo nyalugwe, nkango, zonse izo chinjoka.
How many know what the dragon is?
Ndi angati amene akudziwa chimene chinjoka chili.
The dragon represents Rome.
Chinjoka chimaimira Roma.
Let's read that. That's my question in mind.
Eya lolani. Tieni tiwelenge izo. Izo za kalangali za funsidwa mmalingalilo anu.
Give me Revelation the 12th chapter just a moment here.
Nipatzeni ine chivumbuluso muru wa 12 mbindi chabi panu.
Let's look here. Revelation 12. Now look.
Tieni tuone panu. Chivumbuluso 12. Tsobano penyani.
And there appeared a great wonder in heaven. A woman.
Ndipapo panaonekela chodabwitsa chachikulu kumwamba, mkazi.
What does a woman represent?
Kodi mkazi amayimira chiyani?
Church.
Mpingo.
This is the bride here. This is the church. The real church.
Uyundi mkwatibu yapa. Uyundi mpingo. Mpingo weni weni.
A woman clothed with the sun and the moon under her feet.
Mkazi, wovekedwa ndi dzuwa, ndi mwezi pansi pa mapazi yake.
Look, the moon under the sun at her head, the moon under her feet.
Penyani, mwezi pansi pa lake, dzuwa pa mutu wake, mwezi pansi pa mapazi yake.
The sun was a dispensation of grace.
Dzuwa linali nyengo ya chisomo.
And the moon was a dispensation of law.
Ndipo mwezi unali nyengo ya lamulo.
The woman was the Orthodox Church.
Mkaza nali mpingo wa Orthodox.
And she was standing over the law.
Ndipo iye anali kuima pa lamulo.
The law was passing away because the law was a shadow of the good things to come.
Lamulo linali kutsirizika chifukwa lamulo linali mthunzi wa zinthu zabwino zakudza ndiko kulondola uko.
The moon is only a shadow of the sun reflecting on the moon. Is that right? Making the moon.
Mwezi ulikoka mthunzi wa dzuwa kunyezimiritsa pa dzuwa ndikulondola uko kupanga mwezi.
And the law was under her feet to dally a few that day.
Ndipo lamulo linali pansi pa padzi lake, iye anali atakhala kale moyo kupiola tsiku limenelo.
And notice how she was dressed here now.
Ndipo zindikirani momwe iye anavekedwela patsopano.
Under her feet and upon her head a crown of 12 stars.
Ndi pansi pa mapazi yake, ndi pa mutu pake, nduwira ya nyenyezi kumi ndi ziwiri.
The church is crowned with the doctrine of the 12 apostles.
Mpingo wavekedwa nduwira ndi chiphunzitso cha atumwi khumi ndi awiri mwaona.
And she being with child, cried, travailing in birth, pain to be delivered.
Ndipo iye pokhala ndi mwana analira, kumva kuwawa mukubala, kupereka kuti abale.
That was the Orthodox Church, but.
Uwo unali mpingo wa Orthodox penyani.
And there appeared another wonder in heaven.
Ndipo hapo panaoneka chodabwitsa china mwamba.
And behold, a great red dragon having 7 heads.
Ndipo taonani chinjoka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri.
Keep that 7 in mind now. 7 heads always.
Onani, sungani 7 amene mumalingaliro anu tsopano. Mitu isanu ndi iwiri nthawi zonse.
7 heads, 10 horns. And 7 crowns upon his head.
Mirisa ndi wiri nyanga kumi, dinduwira zisandizi wiri pa mitu yake.
Now, and he sailed through the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth.
Tobanu, ndipo mchira wake unaguza gao la chitatu la nyenyezi za mwamba, ndikuziponyela izo kudziko la pansi.
And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
Ndipo chinjoka chinayima pamaso pa mkazi amene anali wokonzeka kuti abale kuti amulikwire mwana wake mwansanga pamene iye ali angobadwa penyani.
Oh, and she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron.
Ndipo iye anabala mwana wamwamuna amene anali woti alamulire mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo.
And the child was caught up unto God and to his throne.
Ndipo mwanayo anatengedwera kwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wake.
The Orthodox Church standing there, the sun shining down, the doctrine of the 12 apostles.
Pingo wa Orthodox utayima pamenepo, dzuwa likuwalira pansi, chipunziso cha atumwi khumi ndi awiri, chabwino.
The moon under her feet, the law, the shadow of the things to come, the gospel light shining out, will all fade away when the sun come out.
Ndi mwezi pansi pa mapazi yake, lamulo, mthunzi wa zinthu zakudza, kuwala kwa uthenga kukuwala tsopano, lamulo linazilala pamene dzuwa linatuluka.
To be delivered, and she brought forth a man child which was Christ Jesus, and he was called up to God.
Iye anamva kuwawa kuti abale, ndipo iye anabala mwana wamwamuna amene anali Kristu Yesu, ndipo iye anatengedwera kwa Mulungu.
But as soon as,
koma mwansanga apa izo zili,
as soon as the dragon, which was the devil,
mwansanga pamene chinjoka chimene chinali mdielekezi chinamuona mkaziyo atakonzeka kuti abale iye anayima kumene pa iye kuti amulikwire mwana wake mwansanga iye akabadwa.
And when Jesus was born, the Roman Empire issued a proclamation to slay all the children from 2 years old down to get to kill Christ Jesus.
Ndipo pamene Yesu anabadwa, mfumu ya Roma inapeleka kulengeza kuti aphe ana onse kuchokera usingu wa zaka ziwiri kutsika kuti afike pomupa Kristu Yesu.
And God and the whole world resides in second baptism.
Ndipo Mulungu anakokela ubweya pamaso ake ndi kumutengela iye uko mu Igupto ndi kukamubisa iye monga iye anachita ndi Mose mwanjira yomweyo. Apo pali chinjoka chofiracho mdielekezi. Kodi mpando wake uli kuti mu osati mu Russia, mu Roma.
And said the devil give him his seat and his authority.
Ndipo anali mdielekeza anamupatsa iye mpando wake ndi ulamuliro wake.
Red dragon, not Russia.
Chinjoka chofira, osati Russia.
Are your great minister saying the Russian is the Antichrist?
Ine ndimamva atumiki akulu akunena chi Russia ndi chotsutsa Kristu.
Why the Russia has nothing to do with the Antichrist?
Amen.
That's communism.
Kwanji, aji Russia, libe kandu, kojita ndi wotsutsa Kristu. Ndi choji communist.
The falsehood of Protestantism and Catholicism has produced communism.
Chonyengezera, chaji Protestant, ndi chikatolika, chabala chi communist.
Reason Russians drove them out of there because they had all the money.
Chifwa jimene Russia, wawatamangitsira iwo kunja uko, chifwa iwo anali ndi ndalama zonse.
And all the prayers said to the saints of it, built the biggest buildings, had all the wealth of the people and burned it up like that.
Ndipo anali ndi mapemphero onse atanenedwera kwa oyera amenewo kote iwo anamanga nyumba zazikulu ndipo anali ndi chuma chonse cha wanthu ndi kuchimanga ntolo icho monga choncho.
And they seemed to live no different, it was no different than the rest of the world, and it spewed it out and formed communism.
Ndipo iwo anaona kuti iwo amakhala moyo osasiyana ndipo sanali osiyana ndi aliyense wa mdziko lonse ndipo iwo anazivula izo ndipo anapanga chikomunisi. Tsopano ngati inu muri mundipatse ine usiku wina umodzi ngati Mulungu atero, ine nditsimikizira kwa inu kuti chikominisi chikugwira ntchito molunjika mʼmanja a Mulungu wamphamvu zonse kuti awononge Chiroma chi.
And remember I say this as God's prophet, the Russian Empire will drop an atomic bomb of some sort on the Vatican City and start in 1 hour. Thus saith the Lord.
Ndipo kumbukirani, ine ndikunena izi ngati mneneri wa Mulungu, ufumu wa Russia udzagwetsera bomba la atomiki la mtundu wina pa mzinda wa Vatican ndikuwononga iwo mu ora limodzi, pakuti atero Ambuye.
And the Bible said that God took them cruel-hearted men and put him in his hands, and they were instruments in his hands to fulfill his will and to bring back to her exactly what she had come to do.
The Bible linanena kuti Mulungu anawatenga amuna a mitima ya nkhazawo ndi kuyika iwo mʼmanja ake, ndipo iwo anali zida mu manja ake kuti akwaniritsire chifuniro chake ndi kubweretsanso kwa iye chimodzimodzi chimene iye anali nacho chikubwerera kwa iye.
That's the word.
Ndizo chimodzimodzi, ndiwo mawu.
Brother, you just don't realize how cunning these things are.
Mbale, inu simukuzindikira basi momwe zinthu izi zili zochenjera.
Remember, Jesus Christ said that the Antichrist would be so close it would deceive the very elect.
Kumbukirani. Yesu Kristu ananena kuti wotsutsa Kristu adzakhala wapafupi kwambiri mpaka iye adzanyenga osankhidwa amene. Anali tsopano musatimulole munthu aliyense kudololeni inu. Anali musatimukhale ngati osapembeza kunena pemphero lanu mobwerezabwereza tikuoneni Mariya wodala muli inu wodzaza chisomo ndi wodala ali. Anati musati mukhale ngati osapembeza ogwiritsa ntchito kubwereza kwa chabe. Iye anati ndipo inu musati mumutche munthu aliyense atate pa dziko lino lapansi ngakhale olo, pakuti inu muli naye mmodzi atate ndipo ameneyo ali kumwamba. Koma inu munatembenukapo osasamala zimenezo, inu mumachita izo muli monse chifukwa izo nzotchuka. Ndiyelekezi nthawi zonse wakhala nayo chinthu chotchuka. Izo nthawi zonse zakhala kuchokera kuchiyambi maonekedwe achipembedzo. Kaini anali ndi chinthu chomwecho. Pano pali mzimu wake ukusundira kumene muno kupyolera mwa wotsutsa Kristu, ndipo apa pakubwera Abele mmodzi wophedwayo aponso. Ndikokulondola, zindikirani. Ndipo tsopano penyani.
All these beasts back there was all wound up into one beast over here, which is called the Red Dragon, the devil.
Zirombo zonse izi kumbuyo uko zonse zinatsirizira muchirombo chimodzi apa chimene chinkatchedwa chirombo chofira mdielekezi.
Now let's begin the 15th verse of the 13th chapter.
Tsopano tiyeni tiyambe pa ndime ya 15 ya mutu wa 13.
You see now that Rome was the seat of Satan.
Numukuona tsopano kuti Roma anali mpando wa Satana.
The seven headed beast with the 10 horns stood by the star. Christ out to devour him just as soon as he was born.
Chirombo cha mitu isanu ndi iwiri chokhala ndi nyanga kumi chinayima pambali pa mwana Kristu mwana kuti amulikwire iye basi mwansanga iye akabadwa.
Who did it? Herod. Rome. Always been.
Ndi ndani anachita zimenezo? Herode. Roma. Nthawi zonse wakhala.
We're getting Daniel's record. We have enough time. Your Lord helping us.
Ife tifika mu Daniele molunjika ngati ife tili ndi nthawi yokwanira. Ndipo Ambuye akatithandiza ife. Ndipo ife tiona. Monga kuli konse mulemba, kuchokera koyamba kwa mitundu mpaka kumbuyo kuchokera ku Genesis, ine ndikonza kutsimikizira kuti Babiloni anayambira mu Genesis ndipo akuthera mu chivumbulutso.
Started out back there with Nimrod, the son of Ham, to idolatry, to bring idols in, to worship idols.
Anaambira kumbuyo koma uko ndi Nimrod, mwana omamuna wa Hamu, kupyalamu kupembeza mafano, kuti abwelese mafano nkati, kuti azipembeza mafano.
That has come right down to it, and it's so cunning in the last days to take on the name of Christianity and still idolatry.
Ndipo izo zabwela mpaka uko mopyola, ndipo zochenjera kwambiri mu masiku otsiriza, mpaka izo zikudzitengera dzina la Chikhristu. Ndipo zikanali kupembeza mafano.
Didn't the great St. Paul in 2 Thessalonians say,
kodi Paulo oyela wankulu mu Atesalonika wachiwiri sana nene? Tieni tingowerenga izo ife tisanapite patali paliponse.
2 Thessalonians, 2 chapter. You see what Paul said here.
Atesalonika wachiwiri, mutu wachiwiri, ndi kuona chimene Paulo ananena apa.
He even started in the spirit before even coming into the day that we're living in.
Izo munzimu, izo zisana fike nkomwe mutsiku limene ife tikukhalamo.
My, how the day that we're living in, the darkness that we're living in, and men and women grouping about here in pagan darkness, and don't even know it.
Chabwino mai, momwe tsiku limene ife tikukhalamo, ndi momwe ife tikukhalamo, ndipo amuna ndi akaza kusonkhana pafupi pano mundima wachikunja, ndipo sali ngakhale kuzidziwa konse izo.
What a pity.
Bwanji, nzachisoni bwanji.
Paul said that day should not come unless there come a falling away first. And the man of sin be revealed.
Momwe tsiku limene, Paulo anati, tsiku limenelo, silingati libwere, mpaka kutadza kugwa kotayika poyamba, ndipo munthu wachimo kukhala ataululidwa.
He declares him to be a man, is that right?
Tsopano penyani, iye akumutcha iye kuti akhala munthu, ndikulondola uko.
Amen. Paul said he was a man of sin, who opposes himself above all his call, God. So he, that is worship as God.
Paulo anati, iye anali munthu wachimo, amene anadzikweza yekha pa zonse, pamwamba pa zonse zotchedwa Mulungu. Kotero iye amene akupembedzedwa ngati Mulungu.
A man worship as God. A man that would be put there as a form of worship.
Munthu kupembedzedwa ngati Mulungu. Munthu amene akanatayikidwe apa ngati choyimira kupembeza.
That day could not come except first
there come a falling away. Tsiku limenelo sikanakhoza kubwera kupatula poyamba pabwere kaye kugwa kotayika.
That is a lukewarm condition of the church.
Ndi chiyani icho? Chikhalidwe chofunda cha mpingo.
All right, listen.
Chabwino, mvetserani.
Let me read for you, if you will. 2 Thessalonians.
Diloleni ine ndikuwerengereni inu izo ngati inu mungafune. Atesalonika wachiwiri.
All right. I can get the right place now to begin so I won't have to read. So much.
Chabwino, ine ndikhoza kupeza malo olondola tsopano kuti ndiyambirepo. Kuti ife sitisowa kuti tiziwerenga zochuluka chotero.
Let no man deceive you. Third verse, Thessalonians 2nd chapter.
Musati mulole munthu akunyengeni inu. Ndime yachitatu. Atesalonika wachiwiri mutu wa 2.
Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first.
Musalole munthu akunyengeni inu mwanjira iliyonse. Pakuti tsiku limenelo silidzafika. Kupatula patadza kugwa kotayika poyamba.
The lady of sin says he's bound.
Mbado wa mpingo wa Laodikaya tsopano.
And that man in a singular.
Ndipo munthu ameneyo, M-U-N-T-H-U, mmodzi.
Man of sin, be revealed, the son of perdition. Instead of the son of God.
Munthu wa chimo, akalata ululidwa, mwana wa chuonongeko, malo mwana wa Mulungu.
Son of perdition.
Mwana wa chuonongeko.
Who opposes himself and exalts himself above all his call God so that he is worshipped as God.
Amene akutsutsa yekha ndi kudzikweza yekha pamwamba pa zonse zimene zikutchedwa Mulungu. Kodi kuti iye akupembedzedwa ngati Mulungu.
That he as God set up in the temple of God, showing himself that he is God.
Kuti iye ngati Mulungu akukhala mukachisi wa Mulungu, kudziwonetsera yekha kuti iye ali Mulungu. Kulandira zolapa. Usati undiuze ine mzanga wa Katolika. Inu munena bwanji kuti inu simumakhulupirira zina koma kukwatira kumodzi. Mpingo wa Katolika umayankhula mukukwatira kumodzi. Ngati iwe ulibe amayi, izo zili bwino. Koma ndiloleni ine ndikuuzeni inu. Pomwe pano mwa abale anga omwe. Mkazi wang'ono wakhala pomwe apa. Mayi wakhala pano ndi bambo nayenso. Ndi mkazi wina pano ali ndi mnyamata wang'ono uyu.
The girl married a Protestant boy. They separated and went out.
Msungwanayo anakwatiwa ndi mnyamata wa Chiprotestanti. Iwo analekana ndipo anatuluka.
So then the first thing you know, the girl was going to marry a Catholic boy, and she had to go out and pay a lot of money.
Kotero ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, msungwanayo amapita kukakwatiwa ndi mnyamata wa Chikatolika, ndipo iye anachita kupita uko ndi kukalipira ndalama zambiri ndi kubwereranso, ndipo iye sanakwatiwe kwa mnyamata wa Chiprotestant uyu kuyamba nkuyamba. Pano pali Howard, abale anga omwe, chabwino, pantunda pomwe apa, ine sinditchula dzinalo.
She's got a daughter, and the daughter's about 26 years old.
Iye ali ndi mwana wankazi, ndipo mwana wankaziyo ali pafupi usingu wa zaka 20 ndi zisandichimodzi.
Her husband, she left him down in Middletown and ran away and married a Catholic man.
Mamuna wake, iye anamusiya iye mu Middletown. Ndipo anatawa, ndipo anakakwatiwa ndi mamuna wa Chikatolika.
And now they said he has to be out of church.
Ndipo tsopano iwo anati iye ayenera kuchoka chalichi.
So they paid so much money to come back and change her back to a virgin again and marry her back to this man.
Kodi iwo anapeleka ndalama zochuluka chotero kuti abwerereko, ndipo anamusintha iye kubwerera kunamwali kachiwiri, ndipo anamukwatitsanso iye kwa mwamuna uyu. Zofunda!
Change her back to a virgin.
Kumusintha iye kubwerera kunamwali. Iye anakwatiwa pamaso a Mulungu ndipo akukhala mu chigololo. Ndizo zolondola chimodzimodzi, ndizo pakuti atelo Ambuye izonso zoona. Ndi chamanyazi bwanji. Pereka ndalama zochuluka chotero mmenemo. Ndiyo chifukwa mipingo yonse yayikulu iyi ndi masukulu zikumangidwa. Ndimomwe zilili dziko lonse. Inu simukudziwa zimenezo kuno mu United States. Inu muyenera kudzandisata ine kutsidya kwa nyanja kamodzi ndipo inu mudzapeza.
Yes, sir, you go there, brother, where they got the upper hand.
Inde bwana, inu mupite kumeneko mbale, kumene iwo ali ndi dzanja lapamwamba.
I have to bring you a picture off, any brother cop just taking his neck to me.
Ine ndikoza kubweretserani inu chithunzi chotsimikiziridwa mbale kopu wajambula kumene icho ndi kuchitumiza kwa ine cha mlaliki wa Chiprotestant, mlaliki wa mzimu woyera atagona pa nsewu atafufuma pafupi ndithu usingu choncho. Iye ndi mkazi wake ndi msungwana wang'ono anafufuma monga choncho. Chifukwa iwo amalalikira Yesu Kristu mphamvu ya chiukitsiro, ndipo anthu amakhoza kupulumusidwa ndi kulandira mzimu woyera. Iwo anawapha iwo pa nsewu, ndipo nkusawalola iwo kuyikidwa ndi kumalavulira pa iwo kwa masiku pambuyo pa masiku ndikokulondola. komweko mweko kumene mbale Osborne anachita kugwiridwira pansi pa mifuti kuti awatulutse iwo.
They went down there and a group of priests came together and murdered this young man.
Iwo anapita kumeneko ndipo mmodzi gulu la nsembe linadza pamodzi ndipo linamupha nyamata wang'ono uyu.
And a wife just had a baby.
Ndipo mkazi wake anali atangokhala kumene ndi mwana.
And he walked through the street like that. I have an escort taking down to the grave of the baby.
Ndipo iwo anaenda kupyola munsewu manga choncho ali ndi kuperekezedwa pomutengela iye uko kumanda kukamuyika iye.
And this mother walked with a baby crying behind her dead husband.
Ndipo mayi uyu akuyenda ali ndi mwana akulira pambuyo pa mwamuna wake wakufa.
And people looked out with their eyes hard, and people said, "That's the way the Catholic Church feels when you renounce it."
Ndipo anthu ankayangʼana kuchokera pa zenera, anthu amtima woona anati, ngati umo ndi momwe mpingo wa Katolika umamvelera, ife tikuunyoza iwo.
And followed by the thousands down the street.
Ndikumatsatidwa ndi zikwi munsewuwo. Mbale Osborne anali ndi chitsitsimuso kumeneko mpaka iwo sakanakhoza kumuchosa iye mu fukolo. Uko kunali anthu ambiri zedi ndi zozolondola chimodzimodzi.
Oh,
ndicho chinyengo. Ine ndikudziwa ndicho chithunzi choyipa. Ingokhalanibe phe abwenza chikatolika, ife tifika poti tikhule kumbali inayo mu maminiti pang'ono. Chabwino, zindikirani.
Now we're going to come down. Notice a little farther.
So mna ife lati tifike pansi, zindikirani patsogolo pang'ono.
Let me get this to you.
Ndiloleni ine nditengele izi kwa inu.
Maybe I have time. About 30 minutes yet.
Mwina mwake ine ndikozo kukhala nayo nthawi tikadali ndi maminiti makumi atatu apo.
Watch close.
Penyani mwatcheru.
Now let's go back every reader this in your mind for a minute for a mental picture.
Tsopano tiyeni tibwelele mbuyo mwelenge aliyense mumalingaliro anu chabe kwa miniti chachithunzi cha mmaganizo.
When every Orthodox believer here knows that the Gentile reign began with King Nebuchadnezzar, is that right?
Pamene wakhulupirira aliyense wa Orthodox pano akudziwa kuti ulamuliro wa mitundu ukuyamba ndi mfumu Nebukadinezara ndikulondola uko. Wokhulupirira aliyense wa Orthodox amadziwa zimenezo.
And King Nebuchadnezzar had a vision and Daniel gave him the interpretation, is that right?
Ndipo mfumu Nebukadinezara anali ndi masomphenya ndipo Daniele anamupasa iye kutanthauzira ndikulondola uko.
And it was a head of gold, which is the Babylonian.
Ndipo iwo unali mutu wa golide umene uli chibabeloni.
The second was the Medes and Persians.
Wachiwiri unali wa Amedi ndi Aperezi.
The next was the Greek Empire, then the Roman Empire.
Wotsatira unali ufumu wa Greek kenako ufumu wa Chiroma.
And at the end of the Roman Empire, Jesus Christ was the rock that was hewed out of a mountain without hands and rolled in and broke down the image. That right?
Ndipo pa mapeto a ufumu wa Chiroma, Yesu Kristu anali mwala umene unadulidwa kuchokera mphiri popanda manja umene unagubuduzikira mkati ndipo unaswera pansi fano ndikulondola uko ndikuphimba dziko lapansi. Aliyense akudziwa zimenezo, wokhulupirira aliyense amadziwa zimenezo.
In the last days when they broke up into these many different kingdoms and so forth to the post, it was iron clay.
Ndipo momwe izo mumasiku otsiriza pamene iwo anagawanikana mu maufumu ambiri osiyana awa ndi zina zotero mpaka kuzala uko kunali chitsulo ndi dongo.
And the prophet said, as much as thou did see iron and clay won't mix together, neither will these cleave one to another.
Ndipo izo zikutanthauza kuti mneneri anati mochuluka monga inu munaona chitsulo ndi dongo sizingasanganizikane limodzi awanso sadzagwirana wina ndi unzake.
But the omegalum seeds, in other words, they're married into them, kind of raise the children and break for the power like that.
Koma iwo adzasakaniza mbewu zimenezo kuyesera mwakuyankhula kwina iwo adzakwatira mwa iwo kuyesera kulera wana awo ndi kuswa chifukwa cha mphamvu monga choncho. Ndipo inu mukudziwa ndicho choonadi.
And you people knelt down to it.
Koma, gwirani, ziri nazo, ndipo inu andu, muma gwela pansi kwa izo. Oh, kunena, ndizoda buisa.
Look at this Stevenson, everybody's name is up here now.
Tamona ni Stevenson uyu. Chiri chonzi, mene zina lake liri kuno. Sobano, lake kuno.
Upper, what is his name now? We get this guy up here to... raising all this stuff around here.
Kodi dzina lake ndi ndani ine ndaiwala basi nyamata kuno amene akubweletsa kukangana konse uku kuno.
Yeah. Oh my.
Yeah. Oh my.
This United States is rotten to the core.
United States, oh, uyu wavunda mpaka pakati.
Yes, sir, I could prove to you the very time.
Inde bwana ine ndikonza kutsimikizira kwa inu ndawi kumene imene
this woman here back in Revelation 12 when her mankind was called up to set on God's throne.
Mkazi uyu kuno mbuyo muchivumbuso 12 pamene mwana wake wamamuna anatengedwela kukakhala pa mpando wachifumu wa Mulungu.
And when did the woman fled into the wilderness where she was taken care of for 1,260 days?
To exactly the date of Pentecost. Exactly. Kwa masiku chikwi, mazana awiri, ndi makumi asanu ndi amodzi. Mpaka chimodzi-modzi tsiku la ku Plymouth Rock. Chimodzi-modzi.
For the church come over here for freedom of religion. As you establish it.
Kumene mpingo unadzela mpaka kuno pofuna ufulu wa chipembezo. Ndipo iye anakazikitsa kuno.
And we'll read on down in 13 chapters of Revelation here and look here at the 15th verse.
Ndipo ife tiwelenga mpaka pansi mumuti wa satini wa chivumbuluso apa. Ndikuyangana muno pa ndime ya 15.
And just a minute, I want to go back before that. And we see here word that he was standing here for the sea sign.
Ndipo tsopano miniti chabe ine ndikufuna kubwelera izo zisanafike. Ndipo ife tikuona kuno kumene kuti iye anali kuima kuno champhepere mwanyanja.
How about you just find a place for that 11th verse?
Tsopano ngati ine ndingakoze chabe kupeza malowo pamene ndime ya 11.
And I beheld a middle beast coming up out of the earth.
Ndipo ine ndinaona chilombo china chikutuluka kuchokela pa ntunda.
Not out of water.
Osati kuchokela mmadzi.
Out of the earth.
Kuchokela pa ntunda.
Then there's sickness and multitudes of people's water, then this is where there was no people. In the United States.
Ndiye kamu ndi unyinji wa anthu ndi madzi. Ndiye uku ndi kumene kunalibe wanthu. United States.
And he had two horns like a lamb.
Ndipo icho chinali ndi nyanga ziwiri ngati mwana wa nkhosa.
Two horns like a lamb, not a lamb.
Nyanga ziwiri ngati mwana wa nkhosa, osati mwana wa nkhosa.
What is it? It's our American buffalo.
Ndi chiyani icho? Ndi njati yathu ya chi America.
Sure. See, there he is. Two horns like a lamb.
Zedi wonani apo iye ali. Nyanga ziwiri ngati mwana wa nkhosa.
But then what did he do?
Komano kodi icho chinachita chiyani?
He had freedom of religion first. He acted like a lamb. He spoke like a lamb.
Icho chinali ndi ufulu wa chipembezo poyamba. Icho chinkachita ngati mwana wa nkhosa. Icho chinkayankhula ngati mwana wa nkhosa.
But remember, he never even become an old lamb. He was a lamb.
Koma kumbukirani. Icho sichinakhale konse mbuzi yakale. Iye anali mwana wa nkhosa.
This country is only 150 years old. Just the land.
Dziko ili lilikokha usinkhu wa zaka zana ndi makumi asanu inu mukudziwa. Basi mwana wa nkhosa.
And then he spake like a dragon.
Ndiyeno icho chinayankhula ngati chinjoka.
And he exercised all the power the first beast had before in the red dragon.
Ndipo icho chinachita mphamvu zonse zimene chilombo choyamba chinali nazo chisanakhalepo icho chinjoka chofira.
And caused all that was on the earth to dwell upon the earth to worship the beast.
Ndikupangisa onse amene anali pa dziko lapansi, amene amakhala pa dziko lapansi kuti azipembedza chirombo, chimene bala lake lakuimfa linachiritsidwa. Penyani. Ndipo icho chimachita zodabwisa zazikulu, kotero kuti icho chipangisa moto kubwera pansi kuchokera kumwamba. Bomba la atomiki ndi hydrogeni, opunzira fuko la lunda ndi zina zotero. kunyenga mafuko ndi zinthu izi.
This United States will come to a time that church and state will unite together.
United States uyu adzafika kundawu imene mpingo ndi boma zidzalumikizana pamodzi.
And Protestant and Catholic are so things together to fight communism.
Ndipo a Protestant ndi Akatolika adzaponya zinthu zawo limodzi kuti amenyane ndi chikomunisti.
And it's exactly playing in the hands of what God said right here.
Ndipo ndicho chimodzi-modzi kusewera mu manja achimene Mulungu ananena pomwe apa. Ndipo inu achiprotestani mutagona kutali tulota mkonono mukuwerenga magazini a nkhani ya chikondi mmalo mwa Baibulo lanu. Kunja kumangoyenda mozungulira kwina kwake kuphwando la mtundu wina mmalo mwa msonkhano wa pembelo kwina kwake. Kumakangana wina ndi mzake za zinthu zakale zazing'ono zamkutu zimene zilibe phindu mochuluka chotero. Inu muyene akukhala pa maonde anu kwina kwake ngati inu mukudziwa chimene muyaya ukutanthauza.
When King Nebuchadnezzar, in the beginning back there, when the Gentile age was issued in,
Zindigirani, pamene mfumu Nebuchadnezzar, mukuyamba mbuyo kutali, pamene mbado wa mitundu unali kulowetsedwa nkati,
that's what I come in.
Tiye ndipenye momwe iwo unabwerera nkati.
And where it come in, you'll find out it goes out the same way.
Ndipo njira yomwe iwo unalowera nkati, inu mudzapeza kuti iwo utuluka njira yomweyo.
We know that there is a beginning of time of grace for the Gentiles and an ending of time. Is that right?
Ife tikudziwa kuti pali kuyamba kwa nthawi ya chisomo kwa mitundu ndi mapero a nthawi ndi kulondola uko.
When King Nebuchadnezzar, when Daniel was sent down there, a smart prophet.
Tsono penyani, pamene mfumu Nebuchadnezzar, pamene Daniel anatumidwa kupita kumeneko, neneli wa nzeru.
When all the rest of the Jews, they kind of humbled down and was bound to the Romans, or to the Babylonians.
Pamene Ayuda onse anakhala ngati anachepetsedwa pansi ndipo anakhala kugwadira kwa Roma kapena kwa a Babylonia.
But there were 3-4 men.
Koma uko kunali amuna atatu anayi.
3, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, who purposed in their hearts to serve God.
Atatu, Shadrach, Meshach, ndi Abednego, ndi Daniel, amene analinga mu mtima mwawo kuti atumikire Mulungu.
And then when this, so Shadrach and so forth in, and Daniel become a great man before King Nebuchadnezzar and Belshazzar.
Ndiyeno pamene iwo anamuponya Shadrach ndi ena otero mu ndipo Daniele anali atakhala mwamuna wamkulu ndipo pamaso pa Nebuchadnezzar ndi Belshazzar ndi ena otero.
When he became a great man, now what? King Nebuchadnezzar made an image of gold and set it up out in the field and said that everybody would have to bow to that image.
Pamene iye anakhala mwamuna wamkulu tsopano penyani mfumu Nebuchadnezzar anapanga chifano cha golide ndi kuchiyika icho kunja mmunda ndi kunena kuti aliyense akanayenera kuti azigwadira kwa chifano chimenecho.
Did you ever notice the innocence of it? Who that image is made of?
Kodi inu mnayamba mwazindikirapo kusalakwa kwa izo kwa yemwe chifanocho chinapangidwira?
It was Daniel.
Icho chinali Daniele, fano la munthu.
And did he say the spirits of the gods, heathen?
Ndipo kodi iye sanati mizimu ya milungu achikunja?
As we are today, got 3 or 4 of them.
Ndipo monga ife tiri lero, tiri nayo itatu kapena inayi ya iyo.
The spirits of the gods lives in him? And it made an image to Daniel.
Mizimu ya mirungu inkakala mwa iye, ndipo iwa anapanga fano kwa Daniele.
And he said, all that won't be about that image will be thrown in the fire furnace.
Ndipo yana riwonsa amene sagwa dila chifano chimenecho, aponyedwa mu nganjo ya moto.
Your Daniel's off the scene at that time.
Nimukuzindikira Daniele wachoka poonekera pa nthawi imeneyo.
You know what I mean?
Mukumvesa chimene ine ndikutanthauza.
And ever who will not bow to that image should be cut the pieces or thrown into the lion's den or burned
the
fire furnace or something of punishment.
Ndipo aliyense amene akanati asagwadira kufano limenelo akanati adulidwe muziduswa kapena kuponyedwa mukhola la mikango kapena kuotchedwa mung'anjo ya moto kapena china chake chilangu.
That's the way the Gentile dispensation began with a pagan
form of religious worship were the persecutions that make them bow to it.
Umo ndimo mwenyengo ya mitundu ine ambira ndimaonekedwe achikunja kupembeza kwa chipembedzo ndikuzunza kuti awapangise iwo kugwadira kwa icho.
And the Bible predicted in the same way. A holy man, Jesus Christ, an image change, a worshiper. And so forth.
Ndipo Bible limanenera kuti iwo udzatha mwanjira yomweyo munthu woyera Yesu Kristu fano kwa iye kuti azipembedza ilo ndi zina zotero.
You remember the first book of Mormon, the whole of truth that they before but after we can learn like that.
Inu mukumbukira mu buku la ofela la Fox iwo ankaika mtanda pasokolo pawo ankaika ngombe pankono uli wonse monga choncho.
Ring out Protestantism and become a Catholic and
kiss this crucifix. Ndibon kunena ngadi inu simunyoza Protestant ndi ukala nkatolika ndi kupsopsona ntanda uu.
To start one off one way one the other and pull them apart.
Iyo amaendesa ngombe imozi mbali imozi ndi ina kumbali ndieno mkuwakoka mowa ngamba.
They burned in the stakes, they done everything.
Iyo ankawa wocha iyo panguni iyo anajita chiri chonse.
I'm in the old catacombs, I know what.
Ine ndafikako kumphanga za munthaka zakale ine ndikudziwa chimene ine ndikuchiyankhula. Ndipo onani izo ndiko kulondola ndipo iwo ali kumeneko.
Notice how they went through that days of mourning before Martin Luther. According to the Bible also.
Ndipo zindikirani momwe iwo anadutsira masiku awo akufera Martin Luther asanafike molingana ndi Bible nalonso.
Notice closely again now.
Tsopano zindikirani mwachelu kachiwiri tsopano.
Now, I want you to have a great thing to notice.
Tsopano ine ndikufuna inu muzindikire chinthu chachikulu.
How did that Babylonian kingdom break up?
Kodi ufumu wa Chibabiloni uwo unasweka motani?
One night when he went over and got the holy vessels of God. And begin to drink wine in it.
Usiku ina pamene iwana pita, ndipo anakatenga zikozoela za mulungu, ndikuyamba kumwela vinyo mmenemo.
Begin to have a big time and get a bunch of women out there, concubines.
Kuyamba kukhala ndi nthawi yayikulu, ndikutengela gulu lalikulu la akazi kunja uko, akazi apadera.
And we're dancing and reveling and having a big time.
Ndipo anali kuvina, ndikudyelera, ndikukhala ndi nthawi yayikulu.
Is that right?
Ndikulondola uko.
At that time, there was a handwriting, come on, teeny, teeny, take over Asia. Is that right?
Pantawi meneo! Ugo unali kulemba kumene kuna bwela pa koma. Mene mene tekele ufarasini. Kulondola uko?
Anyone got all the Chaldeans or smart men, the lukewarm church members, and none of them could read it. That's right.
Ndipo iwana pita ndipo anakawatenga akaldiya onse munthu wawo wophunzira mamembala wofunda mpingo ndipo palibe wa iwo akanakhoza kuwerenga izo ndiko kulondola. Koma iwana ali naye mwamuna kumeneko amene akanakhoza kuwerenga malilime osadziwika. Haleluya, akanakhoza kuwatandauzira iwo.
See what I mean?
Kone chimene ine ndikutandauza.
He can interpret unknown tongues.
Iye akanakhoza kutandauzira malilime osadziwika.
That's the way it went out.
Umo ndi momwe iwo unatulukira.
That's the way she's going out now with the power of the Holy Ghost. And people who fill with the baptism of the Holy Ghost and who have power and signs among you.
Umo ndi momwe iwo kutulukira tsopano ndi mphamvu ya mzimu woyera pa wanthu amene adzadzidwa ndi ubatizo wa mzimu woyera amene ali nayo mphamvu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Apo kupita mpingo wa mitundu, apo pali wotsalira. Umo ndi momwe iwo unabwelera mkati. Umo ndi momwe iwo kutulukira chimodzi-modzi kugwadira ndi kukakamizira kuchipembezo cha chikunja cha theka.
And God stepping into the crucial hour and writing in unknown tongues and the man interpreted.
Ndipo Mulungu kubweramo muola lovuta ndi kulemba mumalilime osadziwika ndipo munthu nkutandauzira izo.
He can interpret.
Iye akanakhoza kutandauzira.
He didn't know that language, nobody else knows it.
Iye sankadziwa chiyankhulo chimenecho palibe aliyense ankachidziwa icho.
But he had the same Holy Ghost that let him interpret that is the same Holy Ghost in the church today
Koma iye anali ndi mzimu woyera womwewo umene unamulola iye kutandauzira izo ndi mzimu woyera womwewo umene uli mu mpingo lero. Inu mumazitcha izo zotentheka. Ine ndivomera kuti iwo ali nazo zochuluka za izo. Koma mbale pali mmodzi wanuwenu uko na ponso. Ndiko kulondola. Umodzi weni weni uko na konso.
The devil throw the counterfeit. He can ride it away to confuse you.
Ndielekeza maponyera chonamizi ya jiri chonse chimene yanga koze kumene munjira kuti akusokoneze iwe.
And if you don't think the Lord God and get out and read your Bible and pray and ask God, then the devil show you're not very interested in your soul.
Ndikongari iwe sukukaliza mkomwe za Mulungu koposa ukala pansi nikuwelenga Bible lako ndikupembela ndikumufunsa Mulungu ndiye izo zisonyeza kuti iwe suli wokondeleredwa kwambiri ndi moyo wako.
Who's that one out there and say, God, I don't care how many old crowbaits you put out there, I see your Bible says it and I'm determined. That's right.
Sundirani umene kunja uko ndi kunena Mulungu ine sindi kusamala kaya ndi nyambo zingati za kwangwala wokalamba zimene inu mutaike kunja uko ine ndikuona Bible lanu likunena ndipo ine ndatsimikiza ndiko kulondola. Inu munalonjeza izo kwa ine mbeu ya Abraham.
God told you, you'll come to it.
Mulungu anakwira na ninu, inu mudzabwera kwa iyo.
But if you're not, I don't care how religious you are, you're gone. That's all. You can't come.
Komangari inu simuli, inu si ndikusamala kaya ndinu, wachipembezo yotani inu mwapita, ndizo zonse, inu simunga koze kubwera.
No man can except he called you.
Palibe mundu anga koze, kupatula ngati iye, akuita neni inu.
Ndipo iye
sakulolera kuti aliye satayike koma ambira inu mudzatero chifukwa inu muli osakhudzidwa kwambiri za iwo. Ndipo inu mudzapira mozungulira ndikuona china chake chikuoneka morentheka pang'ono kanthunzi pang'ono chabwino dokota wakuti ndi wakuti ananena zakuti ndi zina zotero. Ndiyeno nkuenda mozungulira ndi kuchitira mwano mzimu woyera inu mukuziwa ndizo zolondola ndipo izo sizidzakhululukidwa konse.
What the seal of the devil is, the mark of the beast.
Inu mudzapeza mumaminiti pang'ono chimene chilemba cha mdielekezi chiri. Chimene chisindikizo cha mdielekezi chiri. Chilemba cha chirombo.
Whosoever speaks against the Holy Ghost will never be forgiven in this world or the world to come.
Aliyensa amene ayankhula motsutsa mzimu woyera iye sazakhululukidwa mu dziko ili kapena mu dziko likuza. Upenyeni mpingo woyamba uwo chimene iwo anachita. Penyani za uwu mpingo wachiwiri. Inu mukhoza kudzisindikizira nokha kunja kwa ufumu wa Mulungu ndi kulowa mwandiyelekezi. Kunja kumene kulibe kukhululukidwa mu dziko ili ngakhale ilo likudza. Moona kotero khalani osamalira yendani molemekeza.
Or you don't know what will take place.
Muzikala osamalira zimene inu mukuchita. Chifukwa inu simukudziwa chimene chiti chidzachitike.
Now, we see all this now, heating down.
Tsopano, ife tikuona zonse izi tsopano. Zikuunjikana pansi.
I've got 40 minutes.
Ine ndiri ndi maminiti makumi awiri.
I want you to turn with me to the 17th chapter of Revelation to finish up. Just in a few moments.
Ine ndikufuna inu mutembenuze ndine kumutu wa 17 chivumbuluso. Kuti titsirize mumbindi pang'ono chabe.
Now we're going to hit the road home.
Tsopano ife tikunda msewu wakwathu.
Listen close. Read with me.
Vetserani matchelu. Werengani ndi ine.
Open up your Bible and get ready to read.
Tsekulani Bible lanu ndipo konzekerani kuti muwerenge.
This ought to seal it.
Ichi chiyenera kusindikiza icho.
Remember, there is two marks, one's apostasy.
Kumbukirani, pali zilembo ziwiri, chimozi ndi chinyengo, chimozi chinacho ndi mzimu woyera.
One is the mark of the devil.
Chimozi ndi chilemba cha mdielekezi.
Remember, I've said this, that the early Catholic Church.
Kumbukirani ine ndakhala nditanena izi kuti mpingo oyambirira wa Katolika. Tsopano anthu achikatolika khalani molemekeza kwa maminiti pang'ono. Mpingo oyambirira wa Katolika unapanga ganizo lawo lawo za chinthucho.
Of taking away first the baptism of the Spirit.
You
the Protestant adopts taking hands or making a pledge.
Aji Protestant amatenga kugwira na chanza kapena kupanga lonjezo.
Both of them is wrong.
Onsa iwo akulakwitsa malingana ndi mawu a Mulungu.
This is the blueprint.
Ichi ndicho choyang'anapo.
They come and baptize Father and Son, Holy Spirit.
Iwo anabwera ndipo anabatiza Atate Mwana Mzimu Woyera. Pamene palibe chiduswa chimozi cha nthawi imene aliyense anabatizidwapo mwanjira imeneyo umene uli mwantheradi ubatizo wa chikunja wa Katolika. Ndipo iwo amavomereza izo ndikuti inu achi Protestant mumagwadira ku ubatizo wathu. Ine ndinati nchifukwa chiyani inu mumachita izo? Anati mpingo wa Katolika uli nayo mphamvu yosindira lemba lililonse iwo akufuna kutero. Ine ndinati ndilo bodza. Iye anati nchifukwa chiyani inu mumagwadira kwa iwo nanga?
Then you shut up.
Ndiye inu mumakhala chete. Osati ine, ine sindimakhulupirira mwa iwo, awa ndi mawu a Mulungu. Ndikokulondola. Ngati anthu akufuna kuwatsatira iwo ayenera kumapita okha. Ine ndili woti ndizinena choonadi. Ndikokulondola. Zindikirani, ndiye iwo anatuluka ndi zina zonse izi, mpingo, kulumikiza akatekezimu ake, ndi zinthu zonse izo pamenepo.
What a bunch of tommy rotten nonsense.
Ndi mulu wotani wa zonyasa ndi zankutu. Ndipo iwo wabala mabiliyoni a osapembedza ndi zozizira za maonekedwe.
It's the devil's at the beginning.
Ndi ndielekezi pa chiyambi.
And I can prove you that the Bible said yes, all the world wondered at his feet. How? Which was? Which is now? Here it is.
Ndipo ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti Baibulo linanenapa dziko lonse linadabwa pa mphamvu ya chirombo ichi chimene chinalipo chimene kulibe komabe chilipo. Izo zingakhale bwanji chinalipo ndipo kulibe. Anati dziko lonse linadabwa za icho. Pamene Roma wachikunja anakhala Roma wa upapa izo sizinaleke.
The system of Romanism ceased.
Kachitidwe kachi Roma kanaleka.
When a new king come in, he can set up a new order.
Pamene mfumu ya tsopano inabweramo, iye anango kazikisa dongo solo la tsopano.
But when it comes into pagan Rome, to the Catholic Church, to papalism, it never ceases.
Koma pamene izo zinafika mu Roma wachikunja, kupyolera mu mpingo wa Katolika, kupyolera mu papa, izo sizinaleke konse.
One pope dies and set up another.
Ngati papa wina amwalira, iwo amayikapo wina. Papa wina akafa, iwo amayikapo wina.
The peace which was, which is not, yet is, which is not, which yet is, which, and shall go into perdition. Thus saith the Holy Spirit.
Chirombo chimene chinalipo, chimene kulibe, komabe chilipo, chimene kulibe, chimene chidzakhalepo, chimene ndipo chidzapita mpaka kuchiwonongeko, pakuti ukutelo mzimu woyera, upyolera mulemba.
Now, listen.
Tsopano, mvetserani. Ndipo apo panadza mmodzi, nonsa inu, penyani tsopano mutu wa 17.
There came to me one of the seven angels. which had the seven vials.
Ndipo apo panadza kwa ine mmodzi wa angelo asanu ndi awiri amene anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri.
That's the last vial that's poured out.
Ndizo mbale zotsiriza zimene zatsanulilidwa.
And talk with these things, come hither, and I will show thee the judgment of the great whore that's set upon many waters.
Ndipo anayanga ndi ine kunena bwera kuno, ndipo ine ndidzakuonesa iwe chiweruzo cha uhule lalikulu limene likukhala pa madzi ambiri.
Watch Revelation 12.
Penyani chivumbuluso 12.
That was a virgin woman.
Ameneyo anali mkazi wa unamwali.
She was a real lady.
Iye analidona weniweni.
How beautiful she said.
Mwemwe iye anayimila mokongola.
But here's one called a prostitute. W-H-O-R-E means a un...
Koma apapa limoza amena kuchedwa hule. H-U-L-O-E amaranauza wo.
What is that? Analyze it.
Ndijiani jimenecho. Tieni tijipange fano ichi. Kapena kujifotokoza ichi. Mundikulu kire ini.
Get it too fast, think you got 15 minutes. I'm going to stay another hour then. So just keep this on.
Ikufika mafulu mina kwa mbili, ndukaliza ine ndi maminiti kumi ndi asanu. Ine ndikala ora li ina ndiye. Kotelo ingo kala ni du.
Good. All right. Look, let's analyze it down.
Taonani. Chabwino, taonani tieni tijifotokoze icho bwino.
She is a power woman.
Iye ndi mkazi wa uve.
What is a whore?
Hule ndi jiani.
I hate to say the word, but it's written here in the Bible.
Ine ndi madana nazo kunena mauo, koma izo zalembedwa pano mu Bible.
It's a woman that professes to be a good woman and commits adultery with other men.
Ndi mkazi amene amadzitcha kuti ali mkazi wabwino ndipo nkumachita chigololo ndi amuna wena.
Now if a woman represents the church, then it's a church that professes to be Christian and commits adultery with other things. Is that right?
Tsopano ngati mkazi akuyimira mpingo ndiye ndi mpingo umene ukudzitcha kuti uli wa Chikhristu ndikumachita chigololo ndi zinthu zina ndikulondola uko.
And she set up on many waters. Sickness and multitudes of people.
Ndipo iye akukhala pamwamba pa madzi ambiri, khamu ndi unyinji wa anthu.
Read the 15th verse and you'll see that, see? We set these along in there. We'll get to it in a minute.
Werengani, pafupi ndime ya 15, ndipo inu muona zimenezo, onani? Kapena ya 17, motsatira pamenepo, ife tifika mu zimenezo mu minute.
The woman that set upon many waters, the whore.
Mkazi, amena kukhala pa madzi ambiri, hule.
What a thing.
Ndi chinthu chotani.
Now, if we had days after day, I can take that woman and chase her from Cain to the coming of the Lord Jesus and prove you. She was the first one to organize the church.
Tsopano, ngati ife tikanakhala ndi masiku, ine ndikanakhoza kumutenga mkazi ameneyo, ndikumufufuza iye kuchokera kwa Kaini mpaka kukudza kwa Ambuye Yesu. Ndikutsimikizira kwa inu kuti iye anali mmodzi woyamba kupanga bungwe mpingo.
She's the mother of organization.
Iye ndi mai waza bungwe.
Why? And the woman was set upon many waters, above setting upon many waters.
Penyani, ndipo mkazi amene anakhala pamwamba pa madzi ambiri. Pamwamba, akukhala pamwamba pa madzi ambiri.
Now the second verse.
Tsopano ndime ya 2.
Whom the K-I-N-G-S, kings of the earth, have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
Amen, M-A-F-U-M-U, mafumu, adziko la pansi, achita naye chiwerewere. Ndiwo kala apa dziko la pansi, apangidwa kuledzera ndi vinyo wa chiwerewere chake.
In other words, she's professing to be a Christian church. Ha! Beautiful.
Mwakuyangula kwina, iye akudzinenera kuti ali mpingo wa Chikhristu. Wapa mwamba, wokongola.
Watch how she's dressed in a few minutes. With pearls and gold and stones.
Penyani momwe iye wavekeredwa mumaminiti pang'ono. Ndi ngale, ndi golide, ndi miyala.
They said, who's like her?
Iwa kuti ndi ndani yemwe ali ngati iye.
And she had a cup in her hand. full of wine of her fornication.
Ndipo iye anali ndi chikwa mudzanja lake chodzaza ndi vinyo wa ziwelewele zake.
Her filthiness, her doctrine that she was causing the king, oh, just to have a little prayer and pray out of purgatory and all these things.
Uve wake, chipunziso chake, chimene iye anali kupangisa mafumu, oh, basi, kuli ukale ndi pembelo lalingono ndi kukupembelela iwe uchoke ku purgatorio ndi zinthu zonse izi.
That is, there you are. That's the word of God, I mean.
Ndi zimenezo, hapo inu muli, ameneo ndi mawu a Mulungu amene ine ndikuwerenga.
So he carried me away in this. Let's see, and maybe why, that's our third verse now. All right?
Penyan, kotero iye ananditengela ine kutali mu. So we'll see and tuone. Ndipo anapanga vinyo, ndiyo, ndimeya 3, subano, chabwe.
And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet, cold beast.
Ndipo ine ananditengela ine kutali mu mzimu kupita mu chipululu ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chofiira mtundu chirombo.
Scarlet, rich, richest church in the world.
Chofiira wolemera, mpingo wolemera kwambiri mu dziko.
The crier who can make war with her.
Iwo akufula apa, ndani angakhoze kupanga nkhondo ndi iye.
There's one man in the world. Only one man in the world, of all the world, that has power, as King Nebuchadnezzar's vision was.
Pali mamuna mmozi mudziko, mamuna mmozi ekayo mudziko, mwaonsa mudziko amene ali ndi mphamvu, ngati masombenya mfumu Nebuchadnezzar anali.
Then 10 toes run out into every speak of Roman iron, runs out in every nation in the world.
Zala za kuphazi kumizo, zikuyendelela kulowa mu lililonse. Nsemba uja wachitsulo cha Chiroma, ukuyendelela kulowa mu fuko lililonse mudziko.
There's not another man in the world got to say so that the Pope of Rome has.
Palibe mamuna wina ayi mudziko amene ali ndi choyankhula chimene Papa wa ku Roma ali nacho.
President Eisenhower can speak in the United States and it's law.
President Eisenhower akhoza kuyankhula mu United States ndipo ndi lamulo.
But these other nations he's speaking to and it's nothing.
Koma alipo mafuko ena amene iye akhoza kuyankhulamo ndipo si kanthu.
But the Catholic hierarchy can speak in Rome and every nation will holler to it.
Koma utsogoleri wolowezana wa Katolika ukhoza kuyankhula mu Roma ndipo fuko lililonse lidzafuulira kwa icho ndi kulondola apo iye ali.
There he is. Now we're going to see where he's at and see if that's him or not. See if he's pictured your life. All right.
Sobona ife timuona pamene iye ali ndi kuona ngati uyo ali iye kapena ayi kuona ngati iye akujambulidwa pano molondola. Chabwino.
I saw a woman sitting up on a scarlet colored beast, rich, full of names of blasphemy.
Ndipo ine ndinaona mkazi atakhala pa chirombo cha mtundu wofiira cholemera chodzala ndi mayina amwano.
False baptism, false economy, lead the people blindly.
Ubatizo wabodza, chuma chabodza, kuwatsogolera anthu mwakhungu.
Tell them I just come to church, make your confession and so forth. Do a Hail Mary, do a penance.
Kumawawuza iwo kuti akhoza kungobwera kumpingo kudzapanga kuvomereza kwawo ndi zina zotero kuchita tikuoneni Maria kuchita kuzitunduza.
Ignorance, nonsense. I don't see how people could still mind to be such things.
Umbuli zamkutu ine sindikuona momwe wanthu amaganizo abwino achidziko akana makhulupirira zinthu zoterozo.
Heaven, seven heads. There you are again. This same demon that's all around the red dragon, the beast, and everything's got seven heads, ten horns.
Chokala ndi mitu isanu ndi iwiri. Apo inu mulika chiwiri, chiwanda chomwechi, chimene chiri konse konse, chinjoka chofira, chilombo ndi chiri chonse, chiri ndi mitu isanu ndi iwiri, nyanga kumi.
And the woman, now the church.
Ndipo mkazi, mkazi tsopano mpingo.
Now the beast is the power she has. The Roman Catholic Church, but the Roman Catholic power. But here's the church speaking out.
Sobano chirombo ndi mphamvu iye analinayo mpingo wa Chiroma Katolika. Koma mphamvu za Chiroma Katolika pano ndi mpingo ukuyankhula tsopano.
And the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls.
Ndipo mkaziyo anavekedwa mu chibakuwa ndi mtundu wofira, ndipo anakometsedwa ndi golide, ndi miyala ya mtengo wache ndi ngale.
Having a golden cup in her hand full of the abomination of the filthiness of her fornication.
Ali ndi chiko cha golide mdzanja lache chodzala ndi zonyansa ndi uve wachiwelewele chake.
Some church you know, isn't it?
Nduyo hapo, ndipo mpingo nditu inu mukudziwa, si choncho.
Got to be there if you picked it up.
Uyenera kukhala pamenepo, iwo ukujambulidwa.
Just read on down and we see who she is.
Ingowerengani mpaka pansi ndipo ife tione yemwe iye ali.
And upon her head was written the name Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, the abomination of the earth.
Ndipo pamutu wake panalembedwa dzina, chinsinsi, Babylon wankulu mai wati mahule chonyansa cha dziko la pansi.
All right, Johnson, here's what you did.
Chabwino, achi protestanti apandi pamene inu mumafika pofinyidwa.
You'll admit she's a prostitute, but she was a mother. Of what? Of sons? Of harlots.
Inu mumvomereza kuti iye ndi kahule, koma iye anali mai wachiyani, wana amuna, wati mahule.
That would be women, is that right?
Amene wakanakhala akazi ndikulondola uko?
That'd be churches then, is that right?
Iyo ikanakhala mipingo ndiye ndikulondola uko?
She is the mother church then, isn't she?
Iye ndi mai wa mpingo ndiye, si choncho iye?
Where did Martin Luther come from? Catholicism.
Kodi Martin Luther anachokera kuti? Chikatolika.
Where all these hatched out of? Catholicism. Bringing their same doctrine.
Kodi onse awa anafungatiridwa kuti chikatolika kubweresa chiphunziso chawo chomwecho ndipo inu mumagwadira kwa izo. Tsono mkazi wa uthakati kwambiri mu Jeffersonville akhoza kubala msungwana wabwino woona wa unamwali ndiko kulondola ndipo iye akhoza kupita molunjika ngati iye akufuna kutero.
So did the Lutheran Church, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian, so forth. They went straight for a while.
Ndipo chomwecho nso umachita mpingo wa Lutera, wa Methodist, ndi wa Baptist, ndi wa Presbyteria, ndi wene otelo, iwo anapita molunjika kwa kanthawi. Pamene oyambitsawo, awo anali pamenepo akulalikira uthenga kwa iwo.
But now, they go to show, dance, television, both, do everything else.
Koma tsopano, iwo amapita kuzionetsero, kuma dansi, televisioni, kusuta, kuchita china chili chonse.
You know what the truth?
Inu mukudziwa ndizo zoona.
Stay home on Sunday.
Kukhala kunyumba la mulungu.
What is it? Because your harlot is acting like her mammy. Exactly.
Ndi chiyani chimenecho? Chifukwa hule lanu likuchita ngati mai wake. Ndicho chimodzi modzi. Ndizoji mozi mozi.
Now, let's see where the color is.
Tsopano, tiye ndione kumene mtundu wouli.
The Bible says she was the mother of harlots.
Bible linati, iye anali mai wati mahule.
And everyone knows that that was pagan Rome or Miss Papal Rome, the Catholic Church.
Ndipo aliyense amadziwa kuti uyo anali Roma wachikunja kapena mkazi wa Roma wa upapa mpingo wa Katolika. Mumiriti ine ndikuonetsani ine mwamalo kuwika iwo mudziko la pansi chimodzi-modzi basi kumene iwo uti uzikhala kulondola.
Where she's at and who she is. The Bible says so, not me. The Bible.
Kumene iwo uli, ndiyemwe iwo uli, Bible linane na chomwecho. Osatine, Bible.
And said that she brought forth a lot of daughter churches after her.
Ndipo linane na kuti iye, anabala mipingo ya anakaza ambiri, pambuyo pake.
All right, now Methodist and Baptist and Lutheran and so forth. You see what you come to? A mother of harlots.
Chabwino tsopano a Methodist, ndi a Baptist, ndi a Luther, ndi ena otelo. Inu mukuona kumene inu mukufika, mai wati mahule.
They lived all right, but when the light begin to shine, it's like a bunch of roaches in the summertime.
Iwa anakhala moyo molondola, koma pamene kuwala kunayamba kuwala, zili ngati gulu la mphemvu mu nthawi ya chirimwe.
Turn on the light in the road where the roaches eat on an old corn cob, or
kuyatsa gesi mu nsewu pamene mphemvu ikudya pa chisonongo chakale kapena china chake chinzake ngati icho ndi kuyatsirapo kuwala ndipo muone izo zikuthamangira pokabisala molimba momwe izo zingathere. Iwo ulalikira uthenga kapena ubatizo wa mzimu woyera kwa ochuluka maonekedwe okalamba opanda umulungu ndipo muwaone iwo. Ife simakhulupirirayi mu chinthu chimenecho, ine simakhulupirirayi chifukwa chiyani inu mukudziwa chimene inu muli pa chiyambi ndikokulondola chimodzimodzi. Ine sindikunena kanthu kotsutsa mpingo wanu mʼbale, inu muli nawo wanthu mmene mwamene ali ngale. Ine sindikunena kanthu kowatsutsa anthu achikatolika. Ine ndimawakonda anthu achikatolika mofanana monga ine ndimawakondera anthu apa Branham Tabernacle. Izo si inu mzanga amene ine ndikuyesera kufuwulirapo. Si inu ya Methodist ndi a Baptist ndi Branham Tabernacle. Si inu ya amene ine ndikufuwulirapo. Ndi tchimo limene inu mukumulola mdielekezi kulika pa inu. Basi chifukwa inu mumapita ku tchalichi inu mukuganiza kuti inu muli opulumutsidwa. Yesu anali kupatula pamene abadwa mwa mzimu ndi madzi, iye sadzakhoza konse kulowa mu ufumu. Ndipo pamene inu mulandira ubatizo wa mzimu woyera, zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Izo ndizo zochokera molunjika pa phewa mʼbale, koma chimene chili mu phewa molunjika kuchokera mu Baibulo. Yesu sanati konse mwina mwake zizindikiro izi zidzawasata wena, iye anati izo zidzawasata iwo. Iwo anati tsopano ine ndikukhulupirira izo zinali za atumwi. Ine ndikukhulupirira kuti pali kuzungulira kumodzi kokha kwa atumwi ndipoko kunali mbuyo umo mu chiyambi. Ndipo phunziro lomwe ife tinali nalo usiku wata, iye anali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri mu dzanja lake. Ndipo nyenyezi iliyonse inali yoti iperekedwe kwa mbado wa mpingo uliwonse zikapereke kuwala kulondola. Basi mofanana monga uko kuli mtumwi uko, kuli mtumwi uko, ndi mtumwi uko, ndi mtumwi uko, imene inali mizimu isanu ndi iwiri mukuyamba kwa phunziro lathu atayima pamaso pa Mulungu kuti atumizidwe kunja ku mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mbale, iwo ukhoza kuyenda pozungulira ndi kachiphunziso kena kakang'ono kachibaptist kapena chimethodist ndikumapita nako iko, koma inu mukayang'ane pa iko mwakupenya kwa Baibulo kamodzi. Ndikokulondola. Amen. Ine ndikumvelera ngati wachipembezo pakali pano. Amen.
Yes, sir. Look, brother, there you are. It's a grinding, but anyway, yeah. It don't make you some good.
Inde bwana yang'anani mbale ndi zimenezotu ndikokupera, koma kukwapula kulikonse iko sikumakupangira inu bwino wina. Mama akhala kumbuyo uko, iwo ankakonda kundipangitsa ine kumwa mafuta a msasi, ife tinali ana achikale ang'ono. Ife tinkadya nsima ndi nyemba tsiku lililonse mu sabata ndi la Mulungu nalonso. Manjira iliyonse ine ndikaenera kumwa mangwala ochuluka. Loweluka usiku, iwo nthawi zonse ankandipanga ine kuti ndimwe mafuta ansasi. Ndipo loweluka usiku, ine ndikachira kugwira mphuno yanga monga chochi. Ine sindikunena izi chifukwa cha nthabwala. Ine ndikachira kugwira mphuno zanga, ndipo ine ndinkakonza kuti mama, ine sindingakonze basi kuzimwa izo, izo zimandidwalisa ine kwambiri. Iwo angati, ngati iwo sakudwalitsa iwe, iwe sakuchitira iwe ubwino ayi. Cholero zili izi.
It'll get your digestion organs working right. So you can really digest the full gospel.
Kukukondo weza iwe, iwo ama pangisa zako, ziwalo zako zo gaila chakuja, kuyamba kugwira bwino nchito. Kotelo iwe uko zadi kugaya utenga wa mbumbu.
So Luther, come along with justification.
Aji Luther, anawela motati ya ndikulunga mitzirwa.
Why, they were just organized it all down. Yes, sir, we're the church.
Banji iwo anali chabe, anapanga bungwe, icho chonse musimo, inde bwana ife ndife mpingo.
John Wesley saw sanctification.
John Wesley anaona kuyeletsedwa.
He said, I see it's different.
Iye anali ine ndikuziona izo mosiyana.
And he said, that's all right, Luther, but this is it.
Ndipo iye anali izo zonse nzabwino Luthera, koma izi ndizo icho.
What was it? Luther was the star of his age, but here's Wesley.
Kodi iye anali chiyani? Luthera anali nyenyezi ya mbado wake, koma pano pali Wesley. Chabwino, tsopano, ndi achuletera onse, anabwelera pa shelf, chifukwa iwo anayiwala. Sana ndi atero, tsopano, osati onse, ine ndikutanthauza mpingo wa chilutera.
Right.
Achilutera akadali nawobe anthu abwino, odzazidwa ndi mzimu woyera, ndiko kulondola. Koma tsopano, iwo onse anabwelera mbuyo pa mpingo mumbado umenewu. Chabwino apa panadza Wesley motsatira, iye anawatengera iwo kupyola mbado wake. Ndiye chinthu choyamba ine mukudziwa motsatira panadza utatha mbado wachi Wesley panadza achipentekosite. Ndipo iwo analandira mzimu woyera kuyankhula mu malilime. Achi Methodist ndi a Nazareni ndi achi yelo amati, oh, ndi ndiyelekezi. Ndipo inu mukuona chimene inu munachita, inu munachitira mwano mzimu woyera, ndipo mukuona pamene inu muli lero, ndiko kulondola. Inu chimozimozi chimene inu mwachita, zedi inu munatero, ndipo inu munalephera kuyenda mukuwala. Ndipo tsopano inu achipentekosti mwakhala wofunda kwambiri mbado wa mpingo wa Laodikaya uyu, mpaka Mulungu akulavulani inu kuchoka mkama mwake. Kulondola! Ndiko kulondola chimozimozi. Inu mukuti, kodi inu mumakhulupirira mukuyankhula mmalilime, inde bwana? Kodi inu munayamba mwalankhulapo mmalilime, inde bwana?
Yes, sir.
Ine ndikuyamika Mulungu chifukwa cha icho, inde bwana? Ine ndayankhulapo mmalilime nthawi zingapo. Ndipo ine ndikukhulupirira ndi mphamvu ya Mulungu, inde. Ine sindimakhulupirira mu umboni weniweni tsopano kuti ndikuyankhula mmalilime.
Yes, sir.
Koma ine ndimakhulupirira kuti pali mphamvu ya Mulungu imene imakupangisa iwe kuyankhula mmalilime, zizindikiro ndi zodabwisa zoti zitsatire, inde bwana. Ndiyeno ndiyelekeza anayika chowopsezera khwangwala kumeneko, wina wake amene ankaseleula ndi kuchita ngati iwo anali nawo mzimu woyera.
All you pilgrim holiness and holiness and Nazarenes and all you go back to, I don't want to mess.
Ndipo nonse inu a Pilgrim Holiness ndi a Chiyero ndi a Nazareni ndi nonse inu munayangʼana mʼmbuyo ndi kunena, "Oh, ine sindikufuna kalikonse ka iwo."
If you'd have the Holy Ghost or a part of God down in your heart sanctified like you're supposed to be, you'd have recognized that to be the power of God.
Oh, tifundo! Ngari mungana grana onzimu oyela, kamene gaola mulungu pansi muntima mwanu, woyele sedwa monga ilumuma enela kukala kuti muli, ilumungana izindikila, iyo kuti ili mpamvu ya mulungu. Kodi Yesu sana nene, ngari ilumungana mudziwa Mose, ilumungana ndidziwa ineso?
If sanctification is a part of the Holy Ghost that cleanses and sanctifies you, if you've got that, you'll recognize the rest of it when it comes.
Zedi, ngari kuyeletsedwa ndi gawo la mzimu woyela, umene unakutsukani ndi kukuyeletsani inu, ngati inu muli nawo iwo, inu mudzazindikira zonse za iwo pamene iwo ubwera.
This hand recognizes this hand.
Dzanja iri limazindikira dzanja iri.
This hand recognizes this foot.
Mutu uwu umalizindikira phazi ili ndi gawo la thupi. Ndipo Bible inene kuti pali mphaso za uzimu zisanu ndi zinayi, aneneli, aphunzitsi, alaliki ndi ane, zina zotero ndi kutandauzira malilime, kuyankhula mʼmalilime, machiritso a uzimu, ilo lidzazindikira chiduso chilichonse cha iwo. Oh, inu mumazizidwa, ine sindikufuna kanthu kochita ndi iwo. Kufunda kuno si choncho. Ndizo zoona. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Inu munadzipanga bungwe. Mpingo wanu unanena chomwecho, ndipo ndicho chifukwa inu simukanakhoza kuchita zimenezo. Koma ambiri a inu achimethodist munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera. Ambiri a inu achibaptist munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera. Inde bwana. Inu ndipo ambiri a inu achiyero munatuluka ndipo munalandira mzimu woyera. Inde, chifukwa chiyani? Inu simukusamala chimene mpingo unkanena. Inu munayenda mukuwala. Amen. Inu simunasamale chimene chinali kuchitika. Inu munkadziwa kuti izo zinali za Ambuye, ndipo inu munangoyenda basi kulowa mwa iwo. Nsiyeni wokalamba, nsiyeni mayi wokalamba akhale kumbuyo uko, mayi wawo wokalamba. Iye akuchita ngati mayi wake mbuyo uko kahule, iye anapanga bungwe. Ndiyo mfundo kumene ya chiyambi cha vuto, pamene mpingo wa Katolika unapanga bungwe. Ndiye mpingo wa Lutera unapanga bungwe pambuyo pa iwo. Kenako mpingo wa Methodist unapanga bungwe pambuyo pa iwo. Kenako mpingo wa Baptist unapanga bungwe. Ndipo tsopano kuli mabungwe 500 ndi 59 mbambwa 5 ndi limodzi osiyana. Ndipo achipentekoste anachita chinthu chomwecho. Ulevelero! Chafunani chiyani? Mulungu akutsimikiza kuti iye sali mu bungwe, iye ali mu mzimu, mzimu woyera. Haleluya! Haleluya! Inde bwana, iye samasamala chimene bungwe lanu lili ndi zankutu.
It's connected with Catholicism and going back in it and saying it, and you receive that same mark that he is.
Ndizo ndizolumikizana ndi chikatolika ndipo zapita mbuyo mwa iye ndipo zakhala mwa iye ndipo inu mukulandira chilemba chomwecho chimene iye ali. Kodi ngelo sanati tulukani mwa iye anthu anga ndipo musakhala ogana nawo zamachimo ake ndipo ine ndidzakulandirani inu. Musakhudzai chinthu chake chosayera ndipo ine ndidzakulandira inu mzimu woyera kuyankhula. Ndipo aliyense amene atenga chilemba cha chirombo kapena chilembo cha dzina lake ndi kugumba ife tikanakhala ndi nthawi kuti tilowe mwizo nthawi iyanga yatha. Chilembo cha dzina lake ndi chiyani? Chiprotestanti. Tiyeni ife tipange fano longa icho. Tiyeni ife tipange bungwe mpingo wathu ndi waukulu basi ngati mpingo wa katolika. Iwo anatenga zinthu zonse izi, iwo anali ndi mipingo yayikulu ndipo ife tili kutero nafenso. Ife tili ndi ochuluka chomwecho akalasi ya mzinda mu mpingo wathu monga iwo ali nawo mu yawo. Tiyeni ife tipange fano kwa chiro.
What the Bible said? He's a whore, and that's a harlot.
Ndipo Bible inanena chiyani? Iye ndi hule ndipo ndiyo kahule kupyolera mu bungwe. Koma mpingo wa Mulungu wa moyo uli mfulu. Iye amene mwana wamupanga mfulu ndi mfulu ndithu. Tulukani mwa iye, dzazidwani ndi mzimu wa Mulungu. Mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zomwe Bible linanenera tu. Masiku a mitundu akwanira ndizo opsa zochuluka bwelerano mwazika kwanu. Tsiku la chiwombolo layandikira mitima ya amuna ikulepera mwa mandha. Dzazidwani ndi mzimu wa Mulungu, nyalizanu konzani ziwale, yang'anani mwamba chiwombolo chanu chayandikira. Amen. Momwe zinthu zikupitira. Iye anati mu masiku otsiriza musaope ayi nkhosa zapang'ono ndi chifuniro chabwino cha Atate anu kuti akupatseni inu ufumu kukhala limodzi mu malo a mwambamwamba. Ndipo inu a Methodist, a Baptist, a Presbyteria amene mwawaseka a Pentecoste. Ndipo ine ndikuti Pentecoste akusowa kukwapula kwabwino kwa uthenga kakachitidwe kachikale chifukwa iwo anapanga bungwe. Assemblies of God amene apita mu chachikulu kwambiri cha Pentecoste olumikizitsa mgwirizano wa mipingo basi amaonekedwe ndi osayanjanitsika. Ndipo chachabechabe chimene ine ndinachionapo mzimu woyera ukuchitiridwa pafupifupi zinali ndi mlaliki wa Chipentekosite. Kodera musati muganize chifukwa inu ndinu ampingo wa Pentecoste inu mwapulumusidwa.
You're only saved when you you're truly baptized with God's Spirit by the Holy Ghost, united with Him in the power of His resurrection, going forth with signs and wonders, following that Spirit wherever it goes.
Iwe umapulumusidwa kwa pamene iwe wabatizidwa moona ndi mzimu wa Mulungu mwa mzimu oyera kulumikizana ndi iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake kumapita ndi zizindikiro ndi zodabwisa kuwutsatira mzimu umenewo kulikonse kumene iwo upita. Zizindikiro zinawatsata aneneri, zizindikiro zinamutsata Yesu Kristu, zizindikiro zinawatsata atumwi. Yanati, zizindikiro izi zidzawatsata iwo mpaka iye atabwereranso. Kodi ilo linanena zimenezo mʼbale Branham?
Go ye into all the world and preach this power demonstration to every nation.
Pitani ilu kudziko lonse, ndipo mukalalikire mphamvu iyi ndi kuonetsera kwa fuko lililonse.
And like two-thirds of it yet has never heard.
Ndipo iyo ikusowa magawo awiri pa atatu aiwobe sanawamve konse iwo.
And these signs shall follow them, them, every nation.
Ndipo zizindikiro izi zidzawasata iwo, iwo fuko lililonse.
Oh, my, maybe you think I'm crazy.
Lemelelo! Oh, my. Mwina wakenu mugaza kutine tapenga.
Brother, I tell you, I love this good old-time religion. Yes, sir. Anchors you in Christ.
Mbale, ine nduguza ninu, ine nima konda jipembezo chabwino chandawi ya chikaleji. Yinde bwana, shima kuzika iwe mwa Kristu.
Now you see what the mark of the beast is? It's the mark of a
prophet.
It's a person who is just thinks that, well, I belong to church, and I'm just as good as the next
fellow.
Am not I belonging to this church? And you realize where your church organization,
that
you're depending on where it comes from?
Ndipo inu mukuzindikira kumene bungwe la mpingo wanu umene inu mukudalirapo kumene iwo unachokera?
Do you realize the Bible says, he that worships the beast receives his mark, or the letter of his name,
or
what, in forehead or hand, that's knowledge or deed.
Bible akulandira chilemba chake, kapena chilembo cha dzina lake, tsono penyani, mumbumi kapena mudzanja, ndicho chidziwiso kapena nchito.
It don't have to be that.
It's
not talking to the outward, it's talking to spiritual.
Watching
to see what he knows about the scriptures. Listen to him, see where he goes to.
Mvetserani kwa iye ndi kuona kumene iye akupita.
If any man don't have this doctrine, there's no light in him, the Bible says.
Ngati munthu aliyense alibe chiphunziso ichi mulibe kuwala mwa iye Bible linati mwaona.
Watch where he goes to. Watch what he does.
Penyani kumene iye akupita, penyani chimene iye akuchita. Iye akuti chabwino ine ndine wa ndine mprotestant inde bwana ine ndine wa mpingo wina inde bwana. Ndipo la Mulungu inu muli nawo chabe pafupi ulemu wokwanira kwa ilo kuti mubwere mkatimo kuchokera mu mvula. Iye amapita uko mmalo mopita ku msonkhano wapemphero inu mumatseka msonkhano ndi kukhala ndi kumaonera television. Iye amapita kunja kuno ndipo iye amamwa ndi kumapitiriza ndi kumachita monga onse mdziko komabe iye ndi wampingo. Kumbukirani ndicho chilemba cha chimo. Tsopano tiyeni tiwerenge patsogolo pang'ono mwansanga ndiyeno ine nditseka ife tadutsitsa nthawi tiyeni tiwerenge tsopano ndime ya 6.
And I saw the woman of the church drunk with the blood of the saints.
Ndipo ine ndinaona mkazi tsopano mpingo ataledzera ndi magazi aoyera.
Drunk with the blood of the saints.
Ataledzera ndi magazi aoyera.
You know the Bible said when she was destroyed that every mortal that died on the earth, the guilt
Inu mukudziwa, Bible linati, pamene iye anaonongedwa, kuti wachifundi aliyense amene anafa pa dziko lapansi, kulakwa kunapezeka mwa mpingo wa Katolika. Chimodzi-modzi pachiyambi.
And with the blood of the martyrs of Jesus, and John speaking now, and when I saw her, I wondered with great admiration.
Ndi magazi aofera a Yesu. Ndi Yohana kuyangula sopano. Ndipo pamene ine ndinamuona iye, ine ndinadabwa ndi kuzizwa kwa kukulu.
John said, now let's look here.
Yohane anati, tsopano tiyeni tiyangane hapo.
John said, I looked at her. She was so pretty, I loved her.
Yohane anati, ine ndinayangana pa iye. Yana li wokongola kwa mbiri mpingo wokondeka wa ukulu. Yona li ndi gulu lonse la mpingo itabadwa kuchokela mwa iwo, mai wati mahule.
And I looked back on her and how could that woman be given out that false doctrine, causing all the kings and great men to be made drunk with it?
Ndipo ine ndinayangana kumbuyo kutali, ndipo mwe mkazi uyo, yana li kupeleka chipunziso chabodza icho, kupangisa mafumu wonse ndi amuna opambana kulezela nazo izo.
And her daughters is doing the same thing?
Ndipo kuno, wana ake akazi, akuchita chindu chomwecho.
But I look at her, she's so pretty.
Koma ine ndinayangana pa iye, yana li wokongola kwa mbiri.
One place the scripture said, I'll set it the queen in heaven.
Malamo zimulemba nati, ine ndikukhala ngati mfumukazi, ndipo ine sindisowa kanthu, mwaona?
And John said, I admired her.
Ndiyeno iye, Yohana nati, ine ndinazizwa ndi iye.
I looked at her with great admiration, I admired her.
Ine ndinayangana pa iye, ndipo ndinayangana ndikuzizwa kwa kukulu, ine ndinazizwa ndi iye.
And the angel said unto me, wherefore dost thou marvel?
Ndipo ngelo ananena kwa ine, kwadi iwe unazizwa ndi chiyani?
I will tell thee the mystery of the woman and the beast that carries her, which has seven heads and ten horns.
Ine ndikuza iwe, chinsinsi cha mkazi, ndi chirombo, chimene chikumunyamula iye, chimene chili nayo, mitu isanu, ndi iwiri, ndi nyanga kumi.
Now let's see if we're right.
So mano tieni tuone ngati ife tinali kulondo.
If we got Catholicism right, then you know Protestantism is foreign.
Ngati ife tapeza chikatolika molondola, ndiye inu mukudziwa chiprotestanti chili kutsatira iwo.
So you got intelligence enough to know that.
Kodelo inu muli ndilunda lokwanira kudziwa zimenezo onani penyana.
The beast which thou sawest, why is not, and is.
Chirombo chimene iwe unachiona chinalipo, kulibe ndipo chilipo. Chirombo.
Now what? Are you notice over here it said how many kings do us, how a fallen one must come?
Sopano penyana. Kodi inu muzindikira apa, ilo linanena kuchuluka kwa mafumu amene anali pamenepo, angada amene anagwa, mmoza yenera kubwera.
And shall ascend out of the bottomless pit.
Ndipo zidzatuluka kuchokela kupombo lopanda malile.
Not on the Bible.
Osadipa Baibulo.
Out of a bunch of superstitions it was made up.
Kuchokela kugulula zamasenga iwo unapangidwa nazo.
There's no background for it.
Kulibe maziko asimenezo.
Where do you get purgatory at?
Kwa dinu, muma ipeza kuti purgatorio.
Where do you get the sign meeting, the priest not marrying, and all these other things they do, confession?
Kwa dinu, muma sipeza kuti ziza kusadia nyama, ndi wansembe osa kwa tila, ndi zindu zina zonse zimene iyo ama chita zofo meleza.
Where do you get that at?
Kwa dinu, muma sipeza hizo pati.
There's no place nowhere to find it to come out of hell.
Palibe mahalo palipose ori munga zipeza hizo. Izo zinachokela kugehena.
The Bible says so.
Baibulo inene na chomwecho.
Come out the beast, the power, the doctrine it has. Come out of the bottomless pit. And go up into perdition.
Izo zinachokela chirombo, mhamvu, chipunso, chimene icho, chinali nacho, zinachokela kupombo lopanda malile. Ndipo chikupita mpaka kuchiwonongeko.
First perdition. Hell.
Kulichiwonongeko chili kuti. Gehenna.
So we got on back to the place where it comes from.
Kupita mobwelela komwe kumalo amene icho china chokerako.
And they that dwell upon the earth shall wonder whose names were not written in the book from the foundation of the world. When they beheld the beast which was, is not,
ndipo iwo amene akhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku kuchokera ku maziko a dziko pamene iwo anachiona chilombo chimene chinalipo kulibe ndipo komabe chilipo.
Now the Protestant churches say, well, how can that be when they say, I believe Jesus Christ? He is my personal savior.
Tsono mipingo ya Protestant imati. Chabwino, izo zingakhale motani. Pamene iwo amati ine ndikukhulupirira Yesu Kristu. Iye ndi mpulumusi wanga.
The devil believes also, brother.
Ndielekeza amakhulupirira na Yesu mbale.
It's got to be a regeneration, a new birth, a born again.
Iko kuyenera kukhala kusintha, kubadwa kwatsopano, kubadwa kachiwiri.
And when you're born again, your name is put in the Lamb's Book of Life.
Ndipo pamene iwe ubadwa kachiwiri, dzina lako limayikidwa mu buku la moyo wa mwana wa ngosa.
He said, all of them wonder, well, what? And I'm as good as somebody else.
Inu mukuti, ine ndi madabwa kawiri kawiri. Chabwino bwanji, kwa ine sindiri wabwino ngati wina aliyense.
And I'm as good as a bunch of you, nitwit hoyer whores.
Kwa ine sindiri wabwino monga gulu la inu, opanda pake oyela odzikubuduza.
I'm as intelligent, I've got degrees, I'm out of a college.
Ine ndineso wanzelu, ine ndinazo izomu, ine ndinao ma degree, ine ndinao chokela ku college.
I come from a good family, my people were church members before me, and I'm as good as you.
Ine ndima chokela ku banja labwino, makolo wanga anali ma member ampingo ndi sana badwa ine. Kwa di sindiri ine wabwino manga inu.
It said the whole world, Protestant and all, wondered. All except those whose names were written in the book.
Ilo linati, dziko lonse, aji protestant ndi onse, anadabwa, onse kupatula iwa amene maina awo analembedwa mu buku.
Why are their names written?
Nchifukwa chiani maina awo analembedwa.
They're Abraham's seed. And their heirs according to promise elected before the foundation of the world.
Iwa analimbewu ya Abraham. Ndipo anali olowa nyumba malingana ndi lonjezo osankhidwa maziko a dziko asanayikidwe.
That's why they don't wonder.
Ndicho chifukwa iwo samadabwa.
Notice. Here is how I quite said. What means in the Lamb's Book of Life?
Zindikirani. Apa tsopano penyani chimene iye ananena. Penyani awa ali mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa.
And here is the mind that has wisdom.
Ndipo pano pali mtima umene uli ndi nzeru.
Now I want to ask you something.
Tsopano ine ndikufuna ndikufunse ninu china chake.
Is wisdom one of the gifts of the Holy Spirit? Amen. Is that right?
Kodi nzeru ndi imozi mambaso za mzimu woyera. Ndikulondola uko.
How many believe that the Bible, 1 Corinthians 12, teaches that the gift in the church is wisdom? Let's see. What are the gifts?
Ndi angani amakhulupirira kuti Bible a Korinto oyamba 12 amaphunzitsa kuti mphaso ndi zonsezo mu mpingo ili nzeru tiyeni tione imozi ya mphaso.
Well, how could you say that no speaking in tongues?
Chabwino inu munganene bwanji kuti palibe kuyankhula ndi malilime ndiye.
How could you say no interpretation tongues?
Inu munganene bwanji kuti palibe kutanthauzira kwa malilime.
How could you say there's no divine healing?
Inu munganene bwanji kuti kulibe machiriso a uzimu.
For the same body. If I'm a body, got a hand on this side, and a hand on this side, and a foot there, how can you say that the hand's not the foot?
Zatubiro mwelo, ngali nendiri tupi, ndiri ndi manja pambali iyi, ndi zanja mbali iyi, ndi pazi hapo, inu mungani nebwanji kuti zanja lili, osati pazi.
Can you hear Paul say?
Kwa inu simuna mumve, zimene Paul ananena?
Now, while he's speaking in the last days directly to the body, he said, here is the one that has wisdom.
Tsopano penyani, iyaku yangula mumasiku otsiriza, molu njika kwa tupi, anati, pano zili kwa amene ali ndi nzeru.
Oh, I like this. Oh, my.
Oh, ine makunda izo. Oh, my.
Here's one will shock you. Listen to this.
Pano pali chimene chili chikugwedezeni inu mvetserani kwa ichi.
All right. Here is the mind which has wisdom.
Chabwino. Pano pali mtima umene uli ndi nzeru.
If the Holy Spirit gifts didn't come down to all age, why did he speak this for the last days then?
Ngati mbaso za mzimu woyera izo. Sizinabwele pansi kumbado wonse uwo. Nchifukwa chiyani iye anayangula izi kwa masiku otsiriza ndiye.
If there's going to be no gift in the church in the last days, why did might he direct us to the last days then?
Ngati sipadzakhala mphaso mu mpingo mu masiku otsiriza, nchifukwa chiyani iye analondolera izi ku masiku otsiriza ndiye? Pano zili kwa amene ali ndi nzeru. Mitu isanu ndi iwiri, ndiyo mapiri asanu ndi awiri pamene mkaziyo akhalapo.
How many hills, how many cities in the world at a church sets on seven hills?
Mapiri angati ndi mizinda ingati mu dziko ngakhale kuli mpingo wakhala pa mapiri asanu ndi awiri.
Only one. Where is that? The Vatican City in Rome. That right?
Umodzi wokha uli kuti umenewo mzinda wa Vatican mu Roma kulondola uko.
The Bible says that this horrible whore that made all the world commit fornications and brought out a bunch of little daughters to teach about the same thing she did.
Bible linanena kuti hule loipa ili limene linapanga dziko lonse kuchita ziwelewele ndi kubweretsa gulu la ana akazi ang'ono kudzaphunzitsa chinthu chomwecho iye anachita. Iwo sanali woipa monga iye, koma iwo anali timahule anawaphunzitsa iwo chinthu chomwecho.
Will be a woman or a church sitting on seven hills in Rome.
Anati chiyambi cha iwo chidzakhala chili mkazi kapena mpingo ukukhala pa mapiri asanu ndi awiri mu Roma. Ine ndayang'ana konse konse pa dziko, ndiwuzeni ine kumene iwo uli mpingo utakhala pa mapiri asanu ndi awiri. Tsopano ine ndikuwerenga izi kuchokera mu Baibulo. Ndipo uko kuli mafumu asanu ndi awiri asanu agwa kale. Tikanati ife titenge mbiri yakale ndikupita mbuyo kumene ndikuonesa izo kumene mafumu anagwera mu Roma chiyambireni cha ufumu wa Chibabiloni.
One is Nero and one is to come. And he must continue a short space, about 6 months when he comes.
Mmodzi ali Nero, ndipo wina ndi wodabwele, ndipo iye ayenera kupitiliza kadanga kakafupi, pafupi miezi isanu ndi umodzi, pamene iye adza.
And the beast, look at this!
Ndipo chirombo, penyani pa ichi.
Now the power is going to take the pagan place.
So mwana mphamvu itenga malo achikunja.
And the beast that was and is not even is the eighth. Now what? And is of the seventh.
Ndipo chirombo chimene chinaliko ndipo kulibe ngakhale ndi chachisanu ndi chitatu. So mwana penyani. Ndipo chiri chachisanu ndi chiwiri.
You all know what a terrible king he was.
Inu nonse mukudziwa chimene mfumu yoyipa iye anali. Iye ana, iye anawamangirira amayi ake ku mtengo umodzi wa kavalo ndi kuwathamangitsitsa iwo kupyola mu misewu ndi kuyatsa mzindawo pa moto ndi kumakayimba pa phiri.
That's the same kind of a spirit that's dominating the church that sits in the place of pagans.
Uwo ndi mtundu omweyo wa mzimu umene ukulamulira mpingo umene wakhala mu malo achikunja.
Is of the seven.
Wachisanu ndi chitatu, amene ali wachisanu ndi chiwiri.
Then he is and is not and is and is not and is and is not on down and goeth into perdition.
Ndipo iye alipo, ndipo kulibe, ndipo alipo, ndipo kulibe, ndipo alipo, ndipo kulibe, mpaka pansi, ndipo akupita mpaka kuchitayiko.
From the time of the coming of the Lord and he's cast into hell.
Kupitilira mpaka na nthawi ya kudza kwa Ambuye ndipo iye akuponyedwa mu Gehena.
And the ten horns which thou sawest are ten things which have received no kingdom there yet but receive power as kings. 1 hour with the beast.
Ndipo nyanga khumi zimene iwe unaziona zili mafumu khumi amene sanalandire maufumu apabe koma alandira mphamvu ngati mafumu ora limozi ndi chirombo.
Oh, we just have received no power as yet.
Oh, ngarive basi tika nakala nayo. Sana landile mphamvu ababe.
They're not kings. They didn't have the horns. Didn't have crowns.
Iwo simafumu, iwo analibe, iwo sanga koze, nyangazo zinalibe nduwira.
They receive power like kings. What is it? Dictators.
Iwo analandila mphamvu za mafumu. Ndichiani icho? Olamulira mwanghanza.
That crown kings. Dictators. Oh my.
Osali mafumu ovekedwa corona, olamulira mwanghanza. Oh my.
Now. Oh, when I read this sometime, my heart leaps for joy. All right. When I think of how that we're living here in the last days.
Tsopano, oh, pamene ine ndiwerenga izi ndawizi na mtima wanga umadumba ndi chimwemwe chabwino. Pamene ine ndiganiza za momwe ife tikukhalira kuno mmasiku otsiriza.
And the ten horns which thou sawest are ten kings which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast.
Ndipo nyanga kumi zimene iwe unaziona zili mafumu kumi. Amene sana landile maufumu apabe, koma alandila mphamvu ngati mafumu ora limozi ndi chirombo.
These have one mind and to give their power and strength to the beast.
Awa alindilinga lilo limozi, ndipo adzapereka mphamvu zao ndi nyonga kwa chirombo.
These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them.
Awa adzapanga nkhondo ndi mwana wa nkhosa, ndipo mwana wa nkhosa adzawagonjesa iwo.
There comes the battle of Armageddon, ready for the millennium.
Apo pakuza nkhondo ya Armageddon, kukonzekera zaka chikwi.
For he is the Lord of lords and the King of kings.
Pakuti iye ndi ambuye wa mbuye, ndi mfumu ya mfumu.
Don't be shook up.
Musani mugwerezedwe.
And they that are with him are called the chosen.
Ndipo iwo amene ali ndi iye akutchedwa osankhidwa.
Not you, he has.
Osati inu, iye ali.
You got the Holy Ghost, you are a shout victory.
Inu muli ndi mzimu woyera, inu muyenera kufula chigonjetso.
God chose you before the foundation of the world.
Mulungu anakusangani inu, asana kalepo maziko adziko.
If you can't see gospelitis because you're just blind.
Ngati inu simunga koze kuona kuwala kwa utenga, ndicho chifukwa inu, inu muli chabe akhungu.
Chosen and faithful.
Osangidwa ndiwo kulupirika.
And he said unto me, the waters which thou sawest were the horse set are people, multitudes, and nations and tongues.
Ndipo iye ananena kwa ine, madza amene iwe unawaona kumene akhalako hule ali wanthu, khamu ndi mafuko ndi malilime.
In other words, this woman said here, the church is going to get out her doctrine to every people, multitude, and tongue.
Mwakuyankhula kwina, mkazi uyu amene akukhala apa mpingo apereka chiphunziro chake kwa anthu onse, khamu ndi lilime. Ndiuyo pamenepo iye anali ndi ulamuliro pa iwo, iye akukhala pa iwo mphamvu kuwalamulira iwo. Iye akukhala pa mapiri asanu ndi awiri atavekedwa mu chofira wokongoletsedwa molemera kwambiri pa dziko, ndi uyo apo.
And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall.
Ndipo nyanga kumi zimene iwe unaziona pa chirombo, izi zidza.
Watch now, you're coming into the powers of communism.
Penyani sopano inu mukubwera mu mphamvu ya chikominisi.
These shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her fire.
Awa adzamuda hule, ndipo adzamupanga iye kukhala bwinja ndi wamaliseche, ndipo adzadya thupi lake ndi kumuotcha iye ndi moto.
For God has put into their heart to fulfill his will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God be fulfilled.
Pakuti Mulungu waika mu mitima yawo kuti akwanilitse chifuniro chake ndi kugwirizana ndi kupereka ufumu wawo kwa chirombo mpaka mawu a Mulungu akhale atakwaniritsidwa.
Hallelujah. Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass.
Hallelujah. Miyamba ni dziko la pasi zidzapita, koma mawu a Mulungu sadzapita konse.
Look, the woman which thou sawest, the woman which thou sawest, is that great city which reigneth over the kings of the earth.
Penyani, mkazi ameneiwe unamuona, mkazi ameneiwe unamuona ali mzinda wa ukulu uo, umene umalamulira pa mafumu a dziko la pansi.
Only one city in the world is reigning over the kings of the earth. And anyway, if you want to, outside of the Catholic hierarchy in Rome, sitting on seven hills.
Dione seni ni mzinda umozi mudziko, umene ukulamulira pa mafuku a dziko la pansi, kuchokela kunjira iliyonse imene inu mukufuna, kunja kwa ufumu olowezana wa chikatolika mu Roma, wakhala pa mapiri asanu ndi awiri.
Not one city never was and never will be, outside the new city comes from heaven. That's right.
Palibe mzinda umozi, ndipo sipanakhale konse, ndipo sudzakhala ponso, kunja kwa mzinda watsopano umene ukubwera kuchokela kumwamba.
Now, just a minute. I want to show you this again so the Lord be mindful and bless us together as we read here. All right.
Tsopano, minute yoka. Ine ndikufuna ndikusonyezeni inu ichi kachiwiri, kotero Ambuye akhala kukumbukira ndi kutidalisa ife pamodzi pamene ife tikuwerenga izi. Chabwino.
Watch here now. I'm reading the 13th chapter. I'm beginning at the 15th verse.
Penyani pano, tsopano. Ine ndikuwerenga mutu wa satini. Ine ndikuyambira pandime ya 15.
And he had power to give life unto the image. That's in the United States, which we've seen come up with you.
Ndipo iye anali ndi mphamvu kuti apereke moyo kwa fano. Ndimo mu United States. Pomwe ife tamuona akubwerako, inu mukuona fano.
That the image of the beast should both speak and cause as many that would not worship the image of the beast should be killed.
Kuti fano la chirombo liyenera nalo kuyankhula ndi kupangisa ochuluka amene sanga pembedze fano la chirombo kuti aphedwe.
That's the boy.
Ndicho kuukira.
And he calls all, both small and great, rich and poor, bond and free, to receive a mark in their right hand or in their forehand.
Ndipo iye anapangisa onse, onse angono ndi akulu, olemera ndi osauka, wansinga ndi mfulu, kuti alandire chilemba mu dzanja lawo lamanja, kapena mu kapitawo zawo, mphumi.
And that no man might bind or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name.
Ndipo kuti pasakhale munthu adagule kapena ugulitsa, kupatula iye amene anali ndi chilemba, kapena dzina la chirombo, kapena chiwerengero cha dzina lake.
Now watch. Close, real close.
Tsopano penyani. Tsopano matcheru, tsopano matcheru kweni kweni ife. Tisanatse.
18 verse. Listen. Here is wisdom.
Ndime ya 18. Vetsilan. Pano pali nzeru.
See the Holy Spirit calling back to the believers in the last day?
Mukuona mzimu woyera kuitana nso kwa okhulupirira mu tsiku lotsiriza?
That little group there speaking, calling to the little group in this day?
Gulu la ling'ono ilo uko likuyankhula kuitana ku gulu la ling'ono mu tsiku ili?
Here's the him that has wisdom in the church. Let him understand this.
Apa pali kwa iye amene ali ndi nzeru mu mpingo, mloleni iye amvetse izi.
Let him that has understanding count the numbers of the beast. Or if the number of a man, not a nation, a man.
Loleni iye amene ali nako kumvetsa, awerenge chiwerengero cha chirombo. Pakuti ndicho chiwerengero cha munthu. Osati fuko, munthu.
And his number is 636.
Ndipo chiwerengero chake ndi mazana asanu ndi limodzi, makumi asanu ndi limodzi, mphamvu zisanu ndi chimodzi.
And right up over the Vatican City? Don't tell me now, that's facts of our faith and all of it.
Ndipo ku mzinda wa Vatican komweko, musani mundiuze ine tsopano, ine ndili nazo zoona za chikhulupiriro chathu ndi zonse onani.
Up over the Vatican City and the Pope stands as the vicar of the Son of God.
Uko ku mzinda wa Vatican, ndipo Papa akuima ngati wolo wa malo wa mwana wa Mulungu.
I got Catholic friends sitting right here at Westminster. That you know that's the truth.
Ine ndina wanzanga chikatolika akhala pomwe pano, amene anali akatolika akhala pano ndipo akudziwa kuti ndizozoona.
My people perhaps before me were Catholic too.
makolo anga mwina mwake ndisana kalepo ine anali akatolika na onso mukuona.
They call St. Patrick a Catholic. He never was a Catholic.
Iwama mucha Patrick woyela mkatolika ndipo iye sana kale konse mkatolika.
Said Joan of Arc was a saint that preached burners a witch.
Anati Joani wakuaki anali woyela ndipo ansembe anamocha iye ngati mfiti.
No wonder Jesus said you whacked the sulfurs of the prophets and you put them in there. You whited walls.
Nzosa nabwisa Yesu anati inu mumba yelesa manda aneneli. Ndipo inu munaika iwa nkari mmenemo. Inu mumba yelesa makoma. Ndiko kulondo.
Right. It's the number of a man.
Penyani ndijiwele ngelo cha muntu.
And therefore the Pope of Rome is a vicarius, a filia, a dilius.
Ndipo papa pa wagu Roma panalembedwa vicarius filai dei.
It's wrote in Roman letters.
Izo zinalembedwa muzilembo za Chiroma.
Just write it out yourself tomorrow. V-I-C-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-U-S-T-I-R-O-
Alembani zonoka mawa. V E C E R O ingo sunganizo muzilembo za Chiroma ndipo mujambule nzere wanu ndikuongeza ndipo muone chimene inu muli nacho
666
kodi iye akukhala kuti pa mapiri asanu ndi awiri
and out there come the organization of religion that taught dogma instead of the Bible.
Ndipo kuchokera kumeneko kunabwera bungwe la chipembezo chimene chinkaphunzitsa mbalume mʼmalo mwa Baibulo.
And the Protestants burst out of it and are doing just the same thing they are because it said she was a whore and they were harlots.
Ndipo Protestant anatuluka kuchokera muizo ndipo iwo akuchita chinthu chomwecho basi chimene iwo ali chifukwa ilo linati iye anali hule ndipo iwo anali timahule.
Bring out with a false baptism, with a false religion, with a false conception of the Holy Ghost, with a false conception of hell, and all these things like that, and a Protestant falling right down in the footsteps.
Kutuluka ndi ubatizo wa bodza, ndi chipembezo cha bodza, ndi lingaliro la bodza la mzimu woyera, ndi lingaliro la bodza la gehena, ndi zinthu zina zonse zimonga choncho, ndipo Protestanti akutsatira mpaka m'musi moponda mapazi.
But it'll be light in the evening time. The path of glory you will surely find. That's right.
Koma, kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo, njira ya ulemelero inu mudzayipeza ndi, ndiko kulondola.
Way is the light today, buried in the precious name of Jesus.
Njira ndiko kuwala lero, kuikidwa mu dzina lofunika la Yesu.
Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Ana ndi akulu lapani za chimo lanu lonse. Zimu oyela zedu zalo wankati.
That evening light has come. It is the fact that God and Christ are one. Amen.
Kuwala kwa madzulo kwa fika. Ndichona kuti mlungu ndi Kristu ndi mmodzi. Amen.
Brother, I'm telling you. It's the evening lights are shining.
Mbale ine tikukuza ninu, ndi nyali za mazulo zimene zikuwala.
The same apostolic doctrine, the same apostolic baptism, the same apostolic filling of the Holy Ghost, the same apostolic signs and wonders are peeping through to the Gentiles like it is used out there at the early morning. Here it is in the setting of the sun.
Chipunzo chomwecho cha utumwi ubatizo omwewo wa utumwi kudzadzisa komweko kwa utumwi kwa mzimu woyera zizindikiro ndi zodabwisa zomwezo za utumwi zikusuzumira mopyola kwa amitundu monga izo zinawachitira Yuda kumbuyo uko pa mmawa wolawirira kuno izo zili mukulowa kwa dzuwa
ndi
pafupi kuli kosani mitima yawo ili pamoto ndi umene wagwera pa pende kosti umene unawaeleza ndi wauswe wopya katsopano mu mtima mmemere kudzina la ndinokondwa kunena kuti ndine mmodzi wa iwo mmodzi wa iwo ndine mmodzi wa iwo ndinokondwa kunena kuti ndine mmodzi wa iwo mmodzi wa iwo mmodzi wa iwo Dine wakomba kunena kuti ndine mmodzi wa iwo.
Anasongana chipinda cha pamodzi
pembera mu dzina lake. Ndabatizidwa ndi zimu woyera ndipo mbambo ya utumwi inati tsopano chimene iye anawachitira iwo mtsikana yadzachita ino chomwe.
Ndine wakomba kwambiri kuti ndine mmodzi wa iwo.
Si choncho inu
yani mbali wanga tafunsani daliso
yenzeni sentima wanga
kuchini
zambisa mabela chumwe mkubila idzaika mwe wanu pamoto kuholi kuyaka tsopano mkuna mwanga ulemele kudina la ino kondwa kwa mbili kunena kuti nene mozi wa iwa.
Oh,
chifukwa cha utenga wa ulemelelo.
It's dripping in blood.
Kamagas.
It's dripping in blood.
Ugu, kamagas.
If he will follow me, let him deny himself, take up his cross, death, and follow me.
Wengani ntengo wake, ngati iye adandizade inensi yeka, atenge wake, infa, ndikundi tzada ine.
Utenga wanzimu
elo
Ugu kamagas Magaza
ukunzi
la
umwe Anafela chona
Utenga
wanzimu
elo
Ugu kamagas Weyamba
kufela dongo
so
Lanzimu
oye
Anali
Yohani mbatizi
Kuma
yanafanga
dimu
Then
came the Lord Jesus
Christ.
They crucified
him.
They
crucified
him. They crucified
him. They
crucified
him.
They crucified
him.
They crucified him.
They crucified
him. They crucified
him.
They crucified
him.
They crucified him.
This gospel
could
die. They
mingled
their
blood
with
the prophets
of old.
So the true word of God
could
honestly
be
then they
stopped
feeding.
He preached
to the king.
He made them so angry.
He preached to
the king.
They tasted the
king. But he died
in the spirit.
He gave up the
gold.
He went
on.
Mwana bila
ukalumizana
ndiwena
Kamulo
pereka
moyo
lija
Ugu
kamagazi
Ugu
kamagazi
Utenga
wazimu
yela
Ugu
kabe
magazi
Magazo
punza
umwe
Anafela
chonari
Utenga
wazimu
yela
Unaligu
kabe
magazi
The souls
under
the altar
are crying
how long.
Ikulira
mpakaliti,
urambuye
mwalange
iwe.
Amene
achita
cholakwa.
Unyoza
mwona,
oh my. Kumalipo
ena
ati,
apereke
magazi
yao.
Chifuka
ja utenga
wazimuera.
Uundi
kusefu
kila
kufira.
Uguka
magazi.
Uguka
magazi.
Utenga
wazimuera.
Uguka
be
magazi.
Magaza
nzimuera.
Anafela
chonari
Utenga
wanzimo
yela
Ugu
kamagazi
Tie
ndi
tembelukile
po zungulila
Kukwila
na chansa
ndi
wina
tsopano
Ugu
kamagazi
Ugu
kamagazi
Utenga
wanzimo
yela
Ugu
kamagazi
Magazo
kunzira
mene
Anafela
chonadi
Utenga
wanzimu
yela
Ugu
kamagazi
Kwa
nini
mungu
wangu
ndi
ambuye
Ambuye
kudali
seli inu
Father we pray that you'll bless this audience and maybe go home rejoicing
Adarefe
tukupembela
kuti
inu
mudali
somvela
wa
Ndipo
mulole
iwa zipita
kwa
wa
kusangalala
May they come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins
Mulole
iwa
akabwele
kukasupe
wadzaza
magazi
Otumbuka
kutokela
kumisemba
ya
Emanuele
May they forsake all the old church entities and come and receive the Holy Spirit We pray in Jesus' name. Amen.
Mulole
ndikubwera
ndikudzala
ndi
lanzimu
oyela
ife
tikupembela
mu dzina la
Yesu.
Amen.
God bless you. Good night. God be with you.
Mulungu
akudalitseni
inu
usiku
wabwino
mulungu
akhale ndinu.